Ndi pfa ndi wavhuḓi nga u pfa izwo, ndi zwavhuḓi.
Well, it's always, as I have said before,
zwo luga, zwi dzulela u ralo vhunga ndo vha ndo zwi amba. Ndo takala musi vha tshi ri kha riṋe, kha ri nduni ya murena, ndi a tenda Davida ono vhuya zwi amba. Kha ri nduni ya murena, a thi ḓivhi huṅwe fhethu ha khwine hune muthu anga ya hone uri a ite tshiṅwe tshithu u fhira nduni ya murena.
Now tonight we are...
Zwino madekwana ṋamusi ri na dziṅwe khonani hafha vha bvaho henengei Georgia, vha ḓo reila vha tshi huma nga murahu ha tshiṱulo madekwana ṋamusi. Uno zwenezwo ri ḓo ralo, vhaṅwe vhavho u bva fhasi ngei. Ndi fhulufhela uri ni ḓo dzula huno lu re na phera lo lindela vhoinwi. Huno zwenezwo vhusiku ha ḽavhuraru ri ḓo isa phanḓa kha ngudo. Huno zwenezwo murena vha tshi funa nga Sonda i tevhelaho. Uno zwenezwo Chautauqua i thoma nga ḽavhurathi. Ngauralo noṱhe no dzudzanyaho holodei dzanu ri khou lavhelela tshihulu tshifhinga tshavhuḓi ngei Chautauqua. Ndi henefho hune ra ḓo dzulela u vha na tshifhinga tshavhuḓi hu si na magogo. Zwiṅwe zwifhinga ri a gidima, zwi katela u swika ndi kholo arali ri tshi nga vhea tshigidi khazwo zwo leluwa. Ndedzi kanzhi ṅwaha wo fhelaho ndi elekanya uri ro vha ri na u yela kha zwigidi zwa sumbe, zwithu zwi ngaho zwenezwo. Ho vha hu fhethu ho dalaho, fhedzi hu na phera nnzhi dza u ima khadzo na zwidulo zwine vha nga zwi vhea hoṱhe u ya na nnḓa. Huno ha ri khou lavhelesana na zwenezwo. No ndo takala u vhona vharathu vhashu vhanzhi vha vhashumeli vha ngomu hafha. A tikoni na u elwa dzina ḽawe hafha, mufunzi Rumwa, mukomana Humes na khaladzi Humes. Nandi iwe wo dzulaho afha na vhaṱuku, ro takala u vha navho, mufunzi Rumwa. Mukomana Pat, mukomana Dalton na, vha tou vha vhanzhi, mukomana Bila. Uno ndo vhona mukomana Collins tshikhalanyana tsho fhiraho. Uno, zwi anga konḓa u vha vhidza vhoṱhe, fhedzi ro takala nga maanḓa nga u vha na inwi nduni ya murena madekwana ṋamusi. Hoyu mukomana muhulu Neville, nahone wavhuḓi o dzulaho murahu hanga hafha, uri arabele na nṋe musi ri tshi khou ya u funza ipfi. Charlie, ndo takala nga u ni vhona na khaladzi Neville hafha madekwana ṋamusi na vhaṱuku. Hezwi ndi, nahone pfunzo ya Bibili kanzhi i, mukomana Welsh, ndo tou, ndo vha ndi tshi khou ṱoḓa, ndi a vhona zwino wo dzula murahu afho. Pfunzo ya Bibili kanzhi i nga kanganyisa zwiṱuku zwiṱuku, ni a ḓivha, zwi nga tshimbila nga kha gwada ḽisekene, ri zwi amba nga u ralo. Fhedzi ri pfa uri khaṅwe, kha vhuno vhuimo na tshino tshifhinga, zwi nga vha zwavhuḓi i ḓisa tshone tshivhidzo kha zwine ndaelekanya, kha u pfesesa ho fhelelaho vhuimoni ha zwine ra vha zwone kha Yesu Kristo.
Uno
zwiṅwe zwifhinga ndi elekanya uri u rera ni zwithu zwavhuḓi, fhedzi zwiṅwe zwifhinga ndi a tenda mukomana Bila uri u dededza zwi fhira izwo zwi ita uri nga maanḓa kha tshivhidzo. Zwino u rera kanzhi zwi gavha muita zwivhi, zwa mu vhea fhasi kha khathulo nga ipfi, fhedzi u dededza zwi vhea muthu vhuimoni hone hone ha zwine a vha zwone. Huno ri nga si kone u vha na lutendo nga nḓila yone u swika ri tshi ḓivha vhuimoni hashu.
If the United States of this fair land, you sent me over to Russia as an ambassador.
Zwino arali United States kha ḽi shango ḽa vhuḓi hafha, ḽa nthumela Russia sa muimeleli wa luno lushaka ngei Russia, zwenezwo arali vho nthuma Russia zwi mulayoni, maanḓa oṱhe ane United States ya vha nao a murahu hanga. Ipfi ḽanga ḽi tou fana kokotona na ḽa United States arali ndo limuwa sa muimeleli.
And then if God has sent us to be his ambassadors, all the power that's in heaven, all the
power that's in heaven, all the power that's in heaven, all the power that's in maanḓa oṱhe ane a vha ṱaḓulu, zwoṱhe zwine mudzimu a vha zwone, vharuṅwa vhavho vhoṱhe na maanḓa avho oṱhe, a ima murahu ha maipfi ashu, arali ro tiwa nga nḓila yone, vharumiwa vho rumiwa vhathuni.
God has to honor the word. For he has so solemnly written,
mudzimu tiyo tonipa ipfi ngauri onwara zvavudi uri chine nachini chine navo pakali pasi chenecho ndido chivopa taduru chine nachini chine navo pakali pasi chenecho ndido chivopora taduru nondi aninea kidza muvuso o pfurupeso dzoraro dzeanea chividzo.
And I after the other day of many of you I suppose are here this morning
to unja boinu ndi akorwa novani pano na machirono kufamusi ndi chiringedza uraro ngayanga yotukufarawo ndira yoreruwawo utarutsidza lone lone bono lendabona lataduru.
I would by no means ever
ningasibuyenda raro kana hoiti ya mini utimatima sizvine mumwe muto ambudza uri mudzimo umuvudza ndi astena na hondi somuzvibona karumwaro ndidodi raro utoda utenda ifila hoyo muratu.
I might just stay right along with the Bible.
Ndinga namba nda imana bibiri bedzi ndidodi tenda uri kamwe muratu utova asongopfesesa nga imwe ndiravo uri angava tova zvitanganyisa zvitukunyana unondidoraro tenda uri umuratu wanga
uno
arari hune chimwe chitu chine chadhugambirini yanga naone ndipfulupira uri chingasiviye chatuwa kamimwa idhawo ndingasi hangwe zvo iteyawo macheroni aso ndayoperawo savege.
It has done something to me that's revolutionized my life.
Zvoita chimwe chitu kanne chichashandukisa kuchiro anga aati opi aatina nyopo natukutuku dzauro dzarufu rufu aruna nyopo narutii unozvidoraro kainu arana angatopfesesa zvino kamwe arari nitiya uva nachenjemo uri nezvidive ngauri auna ndira yazvitarutshedza
dictionary.
Ningasiwane maipfi ngauri hawo katarusa maipfi achikuwa kana kaimwe tarusa maipfi ngauri ndizva uya ngausapei auna murova auna machero zvidzira zvizvote zvika chipinga chazvino.
I feel pretty good and I
no as uri ndidipfande wavudi ngamanda naone awaro bva zvino atidipfinde wavudi naone mwa awara ndipfande wavudi hapo ndichipinga chazvino chipinga chote neavona azvigumi utova uya muraro muhuru chimwe chitu unohungasive nachivi hungasive navhivo hungasive navurwadze hungasive nachimwe chitu chine chakono kusvikira uyo mukano wataduru. Ara ndangava nachikara chauamba hezvi zvine kamwe ati raro ara ndisa raro zvinezvo ndikurabira uri mudzimu ankangwere.
If I have the privilege, and it was,
kuti ara ndina chikara naone hova uyo mudzimu wantendera uri ndidotanganedzwa nta uri ndivone chimwe chiitu kuti zvisumba samataduru automa unohandi atenda mumwe kabhibiri ngadzina ndi atenda ova apauro weyatanganedzwa kamataduru avuraru.
And if it was this glorious in the first heavens, what does that
mean? Arari zvova zvugara kaaya mataduru automa, mataduru avuraru afaramini, ngazvo asongoamba ngazvo ramimwa yafumi ina. Ori hongodiva uri kana ova kamuviri kana opfuruwa kamuviri.
With that great apostle, not to share his
nga uyo muapostola muhuru asikovere yawe ofisi yawe kana usi ulingedzo dziita chimwe chitu sazve ava izvoni bedzi ndinga amba naye achidivi ara ndova ndikamuviri kana ndopfuruwa kamuviri chiti chichote zvova zvizvavukuma savunga ndoraveresa kavo inu ndodzurera udzivudzisa ara ndichingawera seri unondavona gore lituku lichipepedha muya naone ndari kevo upirira muratu nakadadzi uyo ndicharli naneli uyo ndimukomana nakadadzi spencer vaiva apo izvo zvodzurera undadhisa ara nemato anga amavidhani achikoferera achikosina ara ndeve dzanga dzisiwo apa uri ndikonoufa naone ara maropa anga ote oumera murau naone oshumiswa mushonga uri asisini naone amadhini kana mavhuni nahone muhumbulo wanga tsinga dza maluvi anga dzo fhelela zvenezvo ha ndi ḓo vha mini arali hu si muya u fhefheḓaho umona huno izvo zwo vha zwi tshi netisa ndi ḓo takalelani uri huitani mukomana Pat o ndo takala nga maanḓa u vhona huitani mukomana Neville ndi ḓo takalelani u ni vhona fhedzi ndaelekanya zwo luga arali ndi si na tsha u vhona ngatsho ndi si na mulomo wa u amba ngawo wo si na u buse ndi ḓo konani uri huitani mukomana Pat huitani mukomana Neville na zwiṅwe zwinzhi hu rini tshali.
But now I know that that's wrong. For it is written in the scriptures which I say it's not contrary.
Fedzi zvino ndi a zwi ḓivha uri hezwo zwo khakhea ngauri zwo ṅwaliwa kha maṅwalo zwine a tikori a zwi fhambani ngauri arali ino thumba ya ḽifhasi ya tshinyadzwa ri na iṅwe yo lindelaho.
Another tabernacle that has eyes, ears, lips.
Iṅwe thumba ina maṱo, nḓevhe, meme, ṱalukani. Arali ino thumba ya ḽifhasi ya tshinyadzwa, ina muvhili une nda kona u pfa, une wa kona u amba.
And now it comes to me just now that Moses had been dead and in an unmarked grave for 800 years.
Uno zwino zwo nḓela, zwino uri mushe o vha o fa, nahone vhiḓa ḽawe ḽi sa ḓivheilwa miṅwaha ya maḓana maṅwe, nahone Elisa o ya ṱaḓulu miṅwaha maḓana maṱanu phanḓa izwo fhedzi kha thavha ya tshandukiso vho vhonala vha tshi khou amba na Yesu.
Nga
murahu ha musi Samuel o lova lwa miṅwaha miraru u yela kha miṱanu fhedzi uno mulowi wa ngei Endoro a mu vhidza uno awa nga tshifhaṱuwo tshawe uno ari wo mphura ngauri ndiwe Saulu iwe u ene.
She said, because I see gods.
Ari ngauri ndi vhona midzimu, o vha a muthu a sa tendi ni a vhona, ndi vhona midzimu i tshi takuwa.
Uno
Saulu o vha sa athu kona u mu vhona, uno ari u vhonana nga nḓila ḓe, nṱalutshedze ene. Ari o sekena, nahone una nguvho kha shaḓa ḽawe, ari uyo ndi Samuele muprofita, mu ḓise phanḓanga.
And I want you to notice that Samuel had not lost any of his personality.
Uno ndi kho ṱoḓa ni tshi limuwa uri Samuel ho ngo lozwa vhuvha hawe na luthihi. O vha a tshi kha ḓivha muprofita, o vhudza Saulo kokotolo zwine zwa ḓo itea ḓuvha ḽino tevhela.
So you see, death does not completely.
Ngauralo ni a vhona lufu a lu ri fhedzi lwo fhelelaho nga nḓila ine ra lila na u gomela na u ṱungufhala ngei mavhiḓani. Lu tou shandukisa vhudzulo hashu fhedzi.
It takes us from a place to what is age.
Ruri japetulwa inwandi mini ara ndi tshitshila inwe aware no tevhela ndi ḓo tshilo fhira vhathu vhanzhi vha miṅwaha ya fumi rathi ndi tshilo fhira vhathu vhanzhi vha miṅwaha mitanu.
Age is nothing.
Miṅwaha a si tshithu ri fhano zwi na ndivho uri ri ite tshiṅwe tshithu.
Well, now many of these
zwo luga zwino vhomme vhanzhi vha hezwi zwifhaṱuwo zwa u naka vho dzula hafha vhaṅwe vhavho vha na miṅwaha ya furathi kana fusumbe vha nga ri zwo luga ndo ita mini mukomana Branham no alusa vhana vhaṋu no ita zwe na vha ni tshi khou tea u ita khamwe muṅwe khotsi wa kale o dzula hafha uri zwo luga ndo lima masimu ndo ita hezwi athi athu vhuya nda rera fhedzi no ita kokotolo zwe mudzimu ani rumela uri ni ite huna fhethu hanu.
Speaking to an old doctor yesterday, one of my doctor friends' buddies.
Ndi tshi khou amba na dokotela wa kale mulovha muṅwe wa khonani dzanga wa dokotela Thama wa miṅwaha ya fumalo na zwitshaka tshaka nga nṱha huno mazwale wawe u fhano tshivhidzoni madekwana ṋamusi huno u kha ḓi tovha mugwa u khou vhilahela zwituku ngae
uno
ndo ya u mu vhona uno musi ndi tshi to thoma u amba naye a karuwa a mbudza nga lwendo lwa uya u zwima lwe ya khayo lwo miṅwaha minzhi yo fhiraho ngei Colorado shango ḽithihi ḽine nda zwima khalo zwi khagana nahone zwi tshi penya. Nda ri dokotela wono fhedza tshifhinga tshingafhani u tshi khou gudela ari musi u tshi kha ḓi mama. No kale nda ri uno tshifhinga tshinzhi ari ndo gudela ndi tshi dzhia ḽori yanga nda vheya dzibege dzanga dza sale kha bere yanga ndi dzhia tshikenzana tshituku naone ndachimbira unonda ari eh pasika kunzi kunzidza zvidambiana ngamacheroni airi yavuviri ntachitoma nachedza chitaidzawo uchiringedza uwana nhundu huna mwana mutuku avana dhangani kana mme vakamatungu aubheba izvo ndizvone unondari uyadziva dhokotera ndiatenda seri hamutaro hwapandekano hapa vukati yezvifawo nazvichasafa mudzimu una petu amadhokotera havudi oshumawo saizvo mitodzi minji yabva matoni awe naone atomurira asvikisedza zvanda zvavo zvitungupadza uno ari mukomana ndipfurupiranga uraro ngeika ilo shango mudzimu hatura muya wamutu zvine apa zvone zvinezvo ndamunetshedza horu rumwaro rufushawo zvipinga zvinji richirima kaidzo tsimo dzamatope matsvu usiku richikoringedza kutusa mumwe mutu kamwe risiwane napeni zvayo pedzi zvoruga ndari yesu kama mwari ori wamasudhu ndiye akatucherawo ngauri vadowana katuchero uno iyo ndingoho uno madekwana namusi ri kotodo kudzudza chividzo kaedzi mbudzo taru ara mudzimu azvitendera uri riraveresane namini nahone hani zvine rava zvone rikoyotoma kandima yautoma yarumwaro rwabhuku yapauro kavefesa norikoyodyiya ndima taru dzautoma kangudo dzacho taru dzitevererawo ridoringedzo wana ndima ngavusiku kuti ara richingakona madekwana namusi lavuraru namachero atevererawo asonda vaefesa ndima yautoma zvino musi richiguda rote ndidotama uambe yezvi uri ino bhuku yavaefesa ichimberera nayoshua watestamende yakare vaefesa bhuku yaye vaefesa zvino erwani ara zvaitira rabva ndandira zvituku kapfunzo yanu itanuri hangu yaranaone nitendere narine nyana panda musi richiivhura kari muhumbere uri arituse musi richikotamisa tho dzashu
We are approaching the holy and sacred writ, which it is more secure than all the heavens and earth.
Murena rikosendera kalingwaro liketwa lao naone itoni peyao ineyo tsireredzeya ngamanda upira matadhuru ote nalipasi ngauri varaka ili ifi lividzo bhibhiri uri litadhuru nalipasi zvidhorova pedzi ifi langa alingakunderwi.
Then upon this solemn hour that I come to this pulpit tonight before the
zvinezvo kaino awara keto ine ndadza kaino pulupito madekwana namusi panda vorengwawo ngamaropa awo ava vafawo vavudi vodzurawo apa madekwana namusi vachigavana napurupero limwe nalimwe lituku line vakona kufarira kaichochedza chidhawo
may it be so sufficient tonight that every believer here will see his position.
Ngave zvichifusha madekwana namusi uri mutende mumwe namumwe hafa avone mumwe wawe naone mumwe namumwe asati udzaka uvu vuledzani vuhuru akwame muvuso murena naone akokonye munango uno svika murindi achivhura munango zvitendere murena.
We are reading in here where this Bible is of no private interpretation.
rikovara hapa une bhibhiri asiya tarutshedzo yedzumba mavo mudzimu tivera uri nemuranda wavo kana mumwe muranda aringedzo veya tarutshedzo dzavo kaipfi ritendere rilivane naone rilitene ngandira yela mwana ngayo nonga manda rine valisi vaungu rine vafunzi vane limwe dhuva radzokuvangana ngekashango lavugara nasambi lituku naone rudoima vuhoneni yamurena yesu naone rudovona uyo murapo uchiita kuwa wapauro wapetro wana waluka namako namateo navamwe vothe naone ravavona vachihatura henepo na zvigwada zvavo mudzimu tendera uri ndive zvipuga zvamiliyoni dzapfumi minenjeni yawo musi ndichikokova ngaudinyadza nauveya zvanda zvanga kamirenje yawo yavudi hunondari murena ndivawo
Fill us freshly with thy spirit and with thy love and thy goodness.
O mudzimu uri dzadze ngauswa ngamuya wawo nanga rufuno rwawo na vulenda hawo unongave richiraro unga murende ozviamba kha ruimbo nemwa mingi yopirawo ngwana ifune yawo naone ifawo marofa awo avudi hangavuye afelwa ngamanda usvika chivizo chobhadhelwawo chote cha mudzimu chichichidzwa uri chisachinya.
And ever since by faith I saw that
Nova zvenezo ngarutendo ndobona chila chidambiana chechironda chawo chierawo chabveredza rufuno rwatengururo rova chipikwa changa naone rudo raro svika ndichifa.
Then in a nobler, sweeter song he goes on to say
zvenezo ngarotukufarawo rwimbo rutakadzawo aisa panda na uri ndido imba manda au auchidza musi dzimeme dzitungufadzawo dzichimemetera ndimi dzivevetewo dzichiedera dzodzika mavidani.
Then the grave does not hold any death for your children.
Zvenezvo mavidha hafariri rufu vana vavo hutouva petu hauawera petu havudzumbamo mune zvinosina zvadova zvisasini. Ngave madhekwana namusi vachivona hezvi murena zvikagara ungaro zvinetshedza kaipfi ripe upfesesa uno uri vee murena kavuimo hashu hamushumo uri kona ushuma ngakurupedzewa svika uchivuya kuhumbira izvi ngadzina layesu nauitira ene amen.
Now, the book of Ephesians, as I was just saying,
shinobhuku yavaefesa savunga ndova ndichiko amba ndo uyanga kufesa sere kwanga ndimwe dzibhuku kuru ya testamende nzwa.
It leaves us on where Calvinism runs out on one limb and
zvirisiya une vakalivhini vachimbira kadhavhiliti navamuanizimu kugidhima kalimwe dhavhi pedzi bhuku yavaefesa izvitumanya naone yaveya chividzo vimoni.
Now I typed it with Joshua. If you notice, Israel
ndoifanisa neyeshua aranojira njere Israeri yobviswa ngeEgipita naone una magama raru arwendo rwavo.
One stage was leaving Egypt.
Ligalimwe nalimwe hova hututsira Egipita ligalino tevera hova husoga no ligalino tevera hova hukanana.
Now Canaan does not represent the age of the millennium. It only represents the age of the old.
Zvinokanana haufanyisi chikati chamwagidi kutofanyisa chikati chamukundi chikati chaukuna ngauri ngeikanana vouraya naupisa naujezi dhorobo uno aungavi na rufu ngamwagidi pedzi chimwe chinthu chine chazviita zvidhisauitwa worugao ngarutendo nhamo raamusi votenda kamushe nahone vatsuchira Egipita.
Sanctification through following under the pillar of fire and the atonement.
Uitwa mketwa utevera pasi hakavuya muriro na chipfumero changwana yachitavira ngesogani noako noda ujena kashango lopurupeswawo.
Now what is the land promised to the New Testament believer?
Zvinondiripiwo shango lopurupeswawo kamuteni wa testamende ntswa purupeswa nemuya muketwa.
For it shall come to pass in the last days.
Ngauri zvidovhuredzeya madhuvani aupedza Yoere yauviri manatuku yaufumbiri maro huno ndidoshera muya wanga kana mayote varwa vano navananyana vano vadhoprofita unokava shumi navashumiri vanga ndidoshera muya wanga naone vadhoprofita ndidosumbedza vutoro ntama tadhuru nakalipasi kavu dzamuriro navutsi nabhuluvutsi.
And Peter said on the day of Pentecost after taking his text and preaching, repent every one of you.
Huno Petro ari ngaduva la Pentecost ngamuramusi achijia linwalwa lawe laufunza shandukani mumwe namumwe wano nonirovedzwa dzina leso Kristo itera kangwero upunya uhangwerwa ubvisera kure upfuka wote.
Did you notice Joshua before they crossed Jordan?
Nano jerenjere Yoshua panamusi vachiwera Yorodani Yoshua ori pirani ngavukati hagamba munitanzu zvamaro zvano naone nekete padzi muona mumwe wano nonesongotendera munda namutizvawe achitangana namufumakadzi wawe ngauri ngamaduva mararu nedhovona kugara mudzimu.
See, it is a process of getting ready
Ni avona ndi mutevhe wa ulugera u dzhia fulufhedziso. Zwino fulufhedziso kha Israel yo vha ya uri mudzimu o ṋea Abraham fulufhedziso ya shango ya Palestina, nahone ho vha hu tshi khou ya u vha na ndaulo yavho lwa tshoṱhe. Huno vho vha vha tshi khou tea u dzula kha ḽeneḽi shango lwa tshoṱhe. Zwino vho tshimbila maga mararu vha tshi ḓa kha heḽi shango ḽa fulufhedziso. Zwino lavhelesani zwo fanyiswa kha testamente ntswa zwavhuḓi. Zwino hezwi vhunga ndo amba ndi hanedzana na dziṅwe ngelekanyo dzanu, vhaṅwe vha vhoini vhathu vhavhuḓi vha Vhanazarini, tshivhidzo tsha Mudzimu na zwiṅwe zwinzhi. Ndi songo zwitendela zwa ni vhaisa, fhedzi ni tani zwi lavhelesa nga vhuronwane, nahone ni lavhelese zwifanyiso. Lavhelesani huno ni vhone arali ni fhethu huṅwe na huṅwe hu sa swikelelei kokotolo. Ho vha hu na maga mararu a lwendo, nahone hu na maga mararu a luno lwendo. Ngauri ro itwa vhulungaho nga u tenda, nga u tenda kha murena Yesu Kristo. Ra ṱutshela shango ḽa Egipita, ra bva khaḽo. Huno ra itwa vhakhethwa nga u ṋetshedzwa ha malofha awe, ra ṱanzwiwa zwivhini zwashu, nahone ra vha vhatsinda na vhane vha vha lwendoni, ri tshi amba uri ri khou ṱoḓa shango, ḓorobo iḓaho kana fulufhedziso. Israele yo ralo sogani ilwendoni hu si na fhethu ha awela, vha tshi khou tshimbila vhusiku na masiari, vha tshi khou tevhela khavhu ya mulilo, fhedzi mafheloni vha swika kha shango ḽa fulufhedziso he vha dzula fhasi. Ndi henefho hune mutendi a dzhena hone, u thoma u ḓa kha lulimiwa uri u mu ita zwivhi, zwenezwo a fhandekanywa nga maḓi, u ṱanzwiwa nga maḓi nga malofha, na kana u ṱanzwiwa nga maḓi nga ipfi, zwavhuḓivhuḓi a tshi tenda kha murena Yesu Kristo. Zwenezwo a itwa o lugaho nga lutendo, ono vha tshipiḓa, mulalo na Mudzimu, nga kha Kristo, a lovhedzelwa kha dzina ḽa Yesu Kristo, u muphunya kha lwendo. Ni a zwi wana kha lwendo, zwenezwo a fara lwendo, nahone a vha mutsinda, u lwendoni lwawe lwa uya gai fulufhedziso ye Mudzimu a ita. Israel yo vha i saathu ṱanganedza fulufhedziso, fhedzi vha vha lwendoni lwavho huno vha sa takuwe. Ni humbela uri ni pfesese, ndi henefho hune inwi Nazarini na vhatsinda vhakhethwa na vhaṅwe na wahone. Ngauri Israeli musi vha tshi swika fhethu ngei Kadesi Barnea, musi ṱhori dzi tshi ya nahone dza ri shango ndi lihulu, fhedzi vhaṅwe vhavho vho vhuya murahu nahone vha ri ri nga si li dzhie ngauri ḓorobo dzi na mbondo na zwiṅwe zwinzhi. Fhedzi Yoshua na Kalebe vha ima uno vha ri ri fhirela kule na u ḽi dzhia. Nga nṱhani ha zwitatamende zwavho zwe zwa vha zwo no sainiwa, vho tenda kha mishumo mivhili ya tshilidzi, u itwa vhulugaho na u itwa mukhethwa, na vha kundelwa isa phanḓa. Huno thetshelesani, uyo murafho woṱhe wo lova sogani, fhedzi vhavhili vho yaho kha shango ḽa fulufhedziso, nahone vha vhuisa vhuṱanzi murahu ha uri ndi shango ḽi khethwa, na uri ri fhirela kule na u ḽi dzhia, ngauri yo vha i fulufhedziso ya Mudzimu. Zwenezwo ha vhudzuloni ha uri vhathu vha ye phanḓa, vha ṱanganedze muya mukhethwa, vha ambe nga dzindimi, vha ṱanganedze maanḓa Mudzimu, ndovhedzo ya muya mukhethwa, zwiga vhutolo maḓembe, vho pfa uri zwi ḓo kwashekanya na mvelele ya pfunzo yavho. No, ha ho itea mini ngazwo? Vha fela sogani, ndi zwone.
The believers, the Caleb and Joshua outfit,
fhedzi vhatendi Kalebe na Yoshua vho takuwa, havho vho vha vha tshi khou tshimbila nga fulufhedziso, vha dzhena shangoni, nahone vha dzhia shango, nahone vha dzula fhasi kha ḽeneḽo shango sa ndaulo. Huno a ri imi kha u itwa lugaho, u itwa mukhethwa, kha ri ye kha dovhedzo ya muya mukhethwa. Ri songo ima kha u tenda kha murena Yesu ra lovhedzwa, ri songo ima ngauri ro ri ṱanzwa u bva vhutshiloni ha tshivhi, fhedzi zwino ri kokodzela kha vhuima fulufhedziso ya ndovhedzo ya miya mukhethwa. ngauri Petro ori nga duva la Pentecost ngauri fulupeso ndi yavo imi na vana vavo imi na avo vare kure na vanzhi vane murena mudzimu washu a ḓo vha vhidza.
So Ephesus here sets us.
Ngauralo Efesa hapa irivhea sa Yoshua vhuimoni ni a dzherenjere Yoshua namusi ono dzhena shangoni namusi a tshi dzhia shango zwenezo a khethekanya shango. Ephraim apa, Manasse apa, na uyu muṅwe apa, Gede apa, Benjamin apa, o khethekanya shango.
Oh, this just burns our hearts. Each one of those Hebrew mothers.
Uno jani chere, oh, Jesus dzivisa mbiri dzashu, muṅwe na muṅwe wa havo vhomme, vhava iveru vhachikobeba avo vhana, o amba yene popetu, madumuni awe au beba, hune vha dovei wa kha shango la fulufhedziso. Oh, ni ngudo khulu. Aranga to dzhena kha zwanga u angaredza. Zwine zwinga dzhia dzi awara na dzi awara. Ḽiṅwe ḓuvha musi ri tshi dzudzanya tshivhidzo tshashu, ndi ḓo takalela u ḓa huno nda dzhia ṅwedzi wo fhelelaho kana mivhili nda tou dzula khazwo. Lavhelesani musi vha tshiralo, muṅwe na muṅwe wa havo vhomme musi a tshi vhidzelela Efraim, musi a kha u beba, a mu vhea kokotolo hune milenzhe yawe ya khou kanda kha mapfura, muṅwe na muṅwe wavho kokotolo henefho he vha vha vhe hone. Uno Yoshua izwi a sa zwi ḓivhi, fhedzi nga ṱhuṱhuwedzo o rangwa phanḓa nga muya mukhetho, murahu ha musi o no vha kha shango ḽa fulufhedziso, a ṋetshedza muthu muṅwe na muṅwe fulufhedziso yawe kokotolo zwe muya mukhetho wa fulufhedzisa kha mabebo murahu apo. Mudzimu o vhea hani vhaṅwe tshivhidzoni kha matungu a mabebo, o vha a vha vhamangadzaho tshiṅwe tshifhinga.
When a church is groaning under the persecution,
musi tshividzo tshi tshi khou gomela fhasi ha mutovholo wa shango ḽa nnḓa, vha tshi tenda kha murena Yesu uri fulufhedziso ya miyamuketo ndi ya vhukuma kha riṋe sa zwe ya vha izwone kha Pentecostal, vho gomela hani u lila fhasi ha matungu a mabebo.
But when they are born and positionally born into the kingdom of God, then the Holy Ghost has set in the church.
Some apostles, some prophets, some teachers, some pastors, some evangelists, 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 some evangelists.
Then he's given to their speaking with tongues,
zwenezwo o ṋetshedza henefho u amba nga dzindimi, u ṱalutshedza dzindimi, ndivho, vhuṱali, mphodzo na madembe oṱhe o fhambanaho. Hune tshivhidzo tsha vha hone, zwino heyi ndi ndivho yanga ya u ita hezwi. Tshivhidzo tshi khou dzulela u lingedza u dzhia khuḓa ya muṅwe muthu uvho, fhedzi ni songo ita hezwo. Ni nga si aluse mavhele kha kuḓa ya Efraim arali ni na Manase. Ni tea u dzhia vhuimo hanu kha Kristo, vhudzhieni nga nḓila yone. O, zwi a dzivhafhana na u takadza musi ri tshi dzhena ngomu hapa uri mudzimu o vhea hani tshivhidzo uri vha ame nga dzindimi muṅwe. Zwino ro funziwa zwifhinga zwinzhi, roṱhe ri tea u ama nga dzindimi, hezwo zwo khakhea. Roṱhe ri tea u zwi ita, hai, a ri tea u ralo, navho vhoṱhe a vho ngo ita tshithu tshithihi. Muṅwe na muṅwe o vha a muṅwe na muṅwe, shango ḽo bveledza na u khethekanya nga ṱhuṱhuwedzo. No muṅwe na muṅwe ndi nga dzhia maṅwalo huno nda ni sumbedza kokotolo uri o vha vhea fhethu he vha 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 tshi khou tea u vha hone. Vhuimoni, uri hafu ya tshaka yo vha tshi khou tea u dzula seli ha mulambo, vhomme avho vho lila musi vha tshi khou vha beba, na uri fhethu huṅwe na huṅwe ho vha hu tshi khou tea u ralo. No musi no no vha nga ngomu, hezwo a zwi amba uri no vhofholowa kha nndwa, ni kha ḓi tea u lwela tshipiḓa tshiṅwe na tshiṅwe tsha mavu ane na ima khawo. Ngauralo ni a vhona, Kanana a hu ngo fanyisa ṱaḓulu, ngauri ndi nndwa na khakhathi na mabulayo na dzinndwa na zwiṅwe zwivhi, fhedzi ho fanyisa hezwi uri hu vhe mutshimbilo wo khunyelelaho. Ndi henefho hune tshivhidzo tsha khou kundelwa ṋamusi kha mutshimbilo. Ni a zwi ḓivha uri na matshilele anu a nga thivhela muṅwe muthu kha u fhodzwa. usachira zvone hanu hazvivi zvisongobhururwawo zvavenyu vatendi zvingaita uri chinhu chividzo chikundero zvikuru unonga dhuva rakaturo nidhovana kudzipindurira chimwe nachimwe chazvo niri zvino imanwa miniti nyana mukomana Branham Zoruga iyo ndingoo erekanye ndingazvo Yoshua ngamuramusi onowera seri kailo shango mudzimo omune yapurupesiyo yauri itano erekanya kundwa nachigwada chote chaasakereru ngamutu nauhwayeya asahwayei asati uva namuongi kana tusotangi kana bhende amen mudzimo ori lino shango ndilano chimbira niyova erekanyani ngachigwada chirwawo munhu husina rusvayo rutsvuku umonana rutivi hahuna mutu ane ako yeuvaisara novaburava mori navahete pedza angova namuti ovaisarawo mukati yavo usvika chivi chichijena mushashani nomusi akani achidya nguvo yabhabheri nandaka yamusuku no aidzumba pasi yamushasha wawe zvino zvodhuva linotevera vahero nga vatu vafumirati Yoshua ari imani 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 nyana huna chimwe chichokakehawo chimwe chitichokakehe hapa rikoyo jena kaudzidzima hamadhuva sumbe mudzimu oriitera pfurupedziso hauna chine chadhorivaisa masvina acho adhowera minenjeni yacho huno huna chitu chokakehawo hapa chimwe chitu chokakehawo umwe petu ngauri navana vafumirati vofawo veedzera hapa ni varatu vavaisraeri naho nevofa
Why did they die? Innocent man, because one man stepped out of the line.
Ndingamini vofa, vatu vasina mulandu, ngauri muti muti obvanda mutaro.
You see reason this needs to be taught?
Niyabona mbune yauri izvi zvitu zvifunziwe. Chivizo chichi dhubekana, chichichimbira naifula mudzimu, chichimbira namudzimu nauchimbira chote, chichichimbira chichigonya zvavudi, ngavudziki panda vatu, chichiopa mudzimu. ngauri muti muti otsvanguruvo naone aita sezve ava asongoteuita zvadyiya machiro avatu vafumirati ndierekanya uri vova vafumirati kamwe vaapirisa ndiatenda uri vova vatu vafumirati vevava vofa yoshua avidzerera ari huna chimwe chitu chokakeyawo mudzimu oita pfurupedziso huno chimwe chitu chokakeya musi richidhisa varwadze panda hashu unovakunde ropora riteuvidza udzidzima vidzani kuvangano chimwe chitu chokakeya umwe petu mudzimu oita purupedziso mudzimu uteudzura ana purupedziso naone udozviita unoavidza uri huve naudzidzima unovawanurusa vaposa mamvape uno akani azvibhura unova muvuraya muta wawe navote naone vapisa miyoro yavo novaisiya henepo itira chimbudzi noyoshua aisa pana nadzindwa achidya svi zvose usina mbonje kana chironda kezoa nemudhuva ova achikotodha chipinga chituku nyana chipinga chiengedzwa zvituku dhuva lova lichikokovera vanna vasichakona urwa zvavudi ngachipinga chamadekwana yoshua lisori lihuru odhoriswa ngamudzimu oveyiwa zvavudi shangoni ungabaefesa kachividzo chiswa ujiya ujiya ujiwa hashango vachilijiya otoda chipinga nyana ngauraro ari dhuva ima unola ima rauyera kahwara dza fumi mbiri usvika achidyiya shango
Now the book of Ephesians place us positionally in Christ what they want.
Ni avona zvino bhudhi yavaefesa iri veya vimoni kaKristu vevava vazone kashango liketwa arongoveiwa kashango liketwa vedzikamu yamuketwa.
Now let us read just the word. See how perfect the church is.
Zvino karivare ipfi rivone uri chividzo chokunyera hani. Paulo, muapostora wesu Kristu narufuno rwamudzimu. Izvo ndiyazvitakarera mudzimu omuita muapostora hahuna vahurwani vaivaveya zvandakaye hahuna vabhishopa vevamuhuma umwe petu pedzi mudzimu omuvidza naone amuita muapostora
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God to the saints
Paulo mupostola wesu Kristo nga lufuno lwa mudzimu kha vakhethwa vo khethepadzwawo vari Efesa na kha vhafulufhedzeaho kha Yesu Kristo.
Watch how he addresses this. This is not to the unbelievers. This is to the church.
Uri u ḓivhadza hani izwi. Hezi asi zwa vhasatendi. Hezi zwi khou ḓa kha vhatshivhidzo. Zwo vhidzelelwa kha vho vhidzelwa unnḓa. Vho khethepadzwaho na vho vhidzwaho vha ri kha Kristo Yesu.
Now if you want to know how we get in Christ Jesus, if you turn to 1 Corinthians 12.
No ara ni chitokotoda u ḓivha uri dzhena hani kha Kristo Yesu. Ara na nga vula kha vha Korinto ya u thoma. Fumi na uvili, iri, nga uri nga muya mutii, rolo vezo rote ka muvili mutii.
How? Baptized by what?
Hani, rolo vezo nga mini, nga muya muketwa, usi nga ndove zo ya madhini. Wenye watu wa chibizo cha Kristo, pezi nga wone mutii, wa madanzi, muya, nga muya mutii.
Not by one handshake, by one letter, not by one sprinkle. But by one spirit,
usinga ukadana nga ledere liti, usinga ushasho luti, pezi nga mia muti, rote rolobe zoraka muvili muti, ndaulo yashu, shangule mzimu arnea, urichile kalo, mia mketwa.
Just as he gave Canaan to the Jews, he's give us the Holy Spirit. By one spirit are we all baptized.
Unga one abayuda kanana, urinea mia mketwa. Ramuya muti rote rorobe zoraka muvili muti ni azwana.
Now he's talking to the spiritual Canaanites.
Shinoko amba na vakanaana vachimuya. Israel, Israel ya chimuya. Vana ndaulo kashango. Oh, anongotakala ngauri na vaka galiki za Egipita. Anongotakala ngauri na vasogani.
And remember, they had to eat manna, angel's food out of heaven.
Uno Erwani, voti ya urivale mana, ziliwa zwa murungwa uvataduru, usika vachi wechera kailo shango, uno musi vachi wechera kailo shango, mana ischawa, uwa vuno aluwa, naone vala mavele akare ya shango. Zino, ngauru zino anichaba vushie, ngauru zino anichata ama mapi, abungo, ama pungo madipa. Uri anichati onusiwa na ukwengwelezo na ukombechezo uri nide chivizoni. Zino nga uri nono baba Kriste. Vo aluwa uroperao. No gero la nama yo kwa tao zino. Zino noru gero ujena kachimu chitu. Oraro noru gero ufesa zungu zitu. Zo ziba parao na wana zo andao. O ridoro jena kazo. Uno o zo zumbiwa uvache shangola sikiwa.
He said, now that you've come into this, I'm addressing this to you.
Orizino ngaurino sika ka Yesu. Niko nindivadza Yesu. Usi havo vane vakadiva utuchira Egipita. Usi havo vane vacherwendoni. Pedzika havo varashangoni la fulupedziso. Votanganedzo fulupedziso.
How many has received the promise of the Holy
Spirit? Divangana votanganedzo fulupedziso. Yamuya mketwa. Oh, aningotakara ka ilishango zvino. Nichikola mavera kare. Nichikola suzo dziyawo zvamudzimo. Na wanaofesa urekagano. Wanu, muhumbulo wanu wachimuya wobviswa kandado. Ni adiva kukotoro uri unini. Ni adiva kukotoro uri umini. Ni adiva kukotoro une na kouya. Ni adiva zote ngazo kukotoro. Ni adiva ka uyo wena tenda na one na kukotza ka uri uyateveza izo zena mnecheza kaduva. O ni uyo, ni ono yo aneparo koma na ezino.
Listen close.
Techele sani nga manda zino, labele sani. Vapulpe dzia oka Kristo Yesu. Sine chivizo, kachi dovole izo.
How do we get into Christ? By joining church? No.
Rijenani ka Kristo, nga uva mrado wa chivizo hai. Nga unwari sa zinala shuka bugu hai. Nga urobe zwa nga uto mwanda mezo hai.
How do we get into Christ? By one's Holy Spirit. Are we all baptized into one promise, the body?
Rijenani ka Kristo, nga miya mketo mti rote rorobe zora ka purpose nti mubili. Naone rubade kanyona zote zwa shango ilo. Amen. Oh, ndi atakaira izo. Ara ndova ndi sina chaizo ya ipi. Ndi musi ndi chiko huwerera.
When I get in this land, it's mine.
Nene, musi nichi jena ka ilo shango, ndilanga, shunu ndi hayani, ndi kanana, ndi teveza chimwana chingu chine mzimu ako toda unchumisa da choni, ndi kuchimbira kama mavuma ketwa mwana wakosi, ndo ambara kanzu na one ndoru gera, ndo vajipita, nda pira nda daka shango la furupe ziso, nda imena miringu, nda pira yoro dane, nda jena ka furupe so ya budi. Oh, ndo iwana hani. Ngamuya muti ngandira ntiye Paulo awana ngai zwo raro kha nne ngandira ntiye zwa itakai ndira ntiye zwa raro kha ini.
By one spirit we are all baptized. Not sprinkled, just a little sprinkle of it feel pretty good.
Ngamuya muti rote rorovedzwa husi ushashwa ushashwa stuku hawo zvipfara zvavudi kwezi nube za pasi zote zoi telo bambela pasi kamu ya mketwa yon di furupe ziso.
Our Ephesians, our Joshua, which is the Holy Spirit,
Baefesa vashu, Yoshua vashu, ane abamu ya mketwa Yoshua zuyamba Yesu mchizi, Yoshua zichi ambamu ya mketwa nichi zifanyi saka chimuya unga izo zoba zizwa mvelo uru usore li huru lashu ni ene mranga panda washi muhuru.
As God was with Joshua, so is God.
Unga mzimu oba aka Yeshua auraro mzimu kamu ya mketwa uko richimbiza nomusi chivi chichi jena mseshani mya mketo utoda nyimiso oka kea mini apa kaya chichi vito chimushitichoka kea o aniponu wana uri rinabarua banji hani wakisi zino wosa ulo banji ba vaoka ziseminari na skoro za theology naone wakoya nda huno wafunza suzi izi so shanduki swawasase bibili ya amba urubado ita zinga abana rutendo vako dipandekanya na inu abana vuledzani na inu na zvimwe zvinji vana chifaniso cha vumudzimu huno vachikorandula manda tuchida nekure na venevo.
They don't know where they come from, they can't give any reason.
Ava dibi une vabva hone vangasine mbuno ndi amba Yesu ubva kha mukomana Booth Gibbon konani yanga araona chimwe chinhu chireni chibumbia chivicho dao na nda mbingano chini na chini shangoni limeira.
A mule is the lowest of all things. He don't know what he is. He cannot
mera ndi afasisa kha zvinhu zvote itova aidivi zvine yava zvone aikoni divheredza chiyapanda mera aikoni utanganyiswa na imwe mera uno yava mera yofera.
He don't know where his papa comes
aidivi une kotsi ayo vabva hone naone aidivi une mme ayo ngauri itova thuku dungi thuku na bere ya tsatsi. Muzimu angoita izo nisongo mpomoka izo kha mudzimu muzimu ongo vuya aita izvi muzimu ori zvote zvinotodibveredza uya nga rushaka rwazo ei muna wanga fedzi mera ndi yone yone vabva wayo ndi dungi naone mma wayo hova ubere ya tsatsi ngauralo aidivi une yawera hone itova bere ichikoningedza uva meira kana bere ichiringedza uva dungi ichiringedza uva bere aidivi une yawera hone uni chone chitu chikondao nga manda chine chava hone shangoni ningasivye na vea furupero na lituku kayo uni ndira ine vatu vanji chivizoni vabangayo abadivi baba wavo abadivi mawavo chitu chishote chine vadiva vato ba Presbyterian, Methodist, Baptist kana Pentecostal kana chimunchitu abadivi une vabva hone nodongiya kale ningatemena khayo uyanga hune na toda uchemena khayo no ido ima henefo une ya imisa idzo ndeve khulu naone yalavelesa ningarera khavo vusiku hoṱhe nomusi vachituwa vava vasadivi upira zvo vava vezvone musi vachijena zvine izvi zvitova zvone atitodi uva akondisawo fedzi ndikotoda une mudzangowo fedzi una chitu chitii chine vakona uita vatova vashumi vakwine oh vasoko shuma ushuma 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 izvo zvimbeya kakuumbirira kwechigwadha chaava vamaniya vane vadzurera uringedzo shuma ndira yavo yauya tadhuru ndizone meira O edi ya matirisano abafumakadzi na chirarero chakuru sambadero ya mureri norite uchina hezu na haya matirisano zvitova mushumo novararo vakushumira mini vabudziseni nano tanganedza miya muketo vachina tenda vaimisandeve dzavo naone avadhivi une vawera hone uamba mini ndigaune izvi zvote uamba mini muya muketwa hatiyati ufa chitungawo o ningani rumwe rushaka rwamusvereri neavona avadhivi uri bhabha wavo ndinyi kana urima wavo avanyi nazvovo munonitea urwa kachimwe china chimwe chine naita urwapa naurwa apo naurwa apa naurwa apo ndizvone meira yakare bedzi ndiyanibudza anite uita izvonga bhere yapfuma yotanganyisonga maropa kwine itano irwa chimwe chipingavo nomuratu yotuwa iye adhiva zvine yakoita o ndizvavudhi hani ukidhimisa yotanganyiswaonga maropa asongovanga nawo ndizvavudhi hani uri idhanye nomutukana o mutu ndikwine nichifarirera idhosiya saremuyani ndindira ine zvavangayo ngavakrese vapfuma vasongovanga nawo haleluya tanganedzani miya muketo shandukani mumwe namumwe wanu naone nirovedzwa zina raisu kristu itiro hangura zvivi zvanhu voya ngautavanya uyo ngaune vakona ujena madhini voya avakoni uwawera masiyari na vusiku usvika vachitanganedza miya muketwa ngamini niyadhiva mukristu uya dhiva uri bhabha wavo ova anyi niyavona zvidyiya vaviri udhisa mbebho ndizvone bhabha namma meiraidhivi uri bhabha ndinyi kana uri mandinyi pese riyadhiva uri bhabha ndinyi nauri mandinyi ngauraro robhegwa ngaifi lomwari wavo lamudzimu lokwatisedzonga mumwe petro uri ngadhuva lapendekosto ara nashanduka narovedzwa mumwe namumwe wanu ngadzina raisu kristu kuti rohango rwazvivi zvanhu nidzotanganidza chipiwa chamuye muketwa nomuratu mukristu bhego hapo zvapfuma onene muya wawe musi achitowana ifi otanganidza muye muketwa mubudziseni chimwe chitu uya dhiva yai mahoni nani yatenda kapodzoketwa amen nani yatenda kauuya havuviri amen vuisani meira zvenezvo vurereri hameira he atidhivi chimwe chipinga dokotera jones ori he apo kutevera sauro niyavona o avadhivi zvoruga ndianibudza chividzo changa achina vutanzi nazvo o muratu munina namusadzi obhego hapo una vutanzi naubuya hamure nayesu vana vutanzi uri vana muya muketwa unga huna muya muketwa une watiya unetshedzwa zvino yesu uri musadzi chisimani rirosha kaitava naone vayudha varosha ngeyerusarema ari musadzi ifama ipfyanga avara iye adha naone ndizvino musikosi achitoda avo vamuroshawo kamuya nakangoho ipfi laundi ngoho muno muti mumwe namumwe ane adhovara bhibhiri naone atenda ipfi limwe na limwe ndine bhibhiri yamba naone natevera ndaira yalo naatanganedza muye muketwa mutii wewatanganedzwa ngandira ntiye autanganedza nga mvere ntii dzevadzitanganedza manda mati evawana musi vachiutanganedza uya dhiva bhabha wawe namma uya zvidhiva uri otanziwa kamaropa yesu kristu obhegwa ngamuya odzadzwa ngandodzo yamudzimu uya dhiva iye ai mahone zvotoraro ukanana uya dhiva une abva hone ndindira ine zvavangayo kamukristu wapfuma mubudziseni nonotanganedza muye muketo vachena tenda amen muratu rimwe dhuva ndoima tsini namuketo wakare wamimwaya futa yembiri achikoamba namufudzi wawe wamimwaya fumaro ndari makuru vachiraro vachitopenya vari murwa wanga ndari zvina chipinga chingafano ubva chawatanganidza miye muketo vari kugara kamudzimu ndina mimwaya yerewo kayafurati ndinawo zvino ara rivo vavameira rimusivori zvino ima vaminiti ndokwatisedza naushasho hamusi ndizvoruga zvotoraro naone vanyisa chividzoni uno ndajiya vuripi ndavuisa ka o mukenekene o nkatuchere avadhivi naune vawera hone bedzi uya dhiva une pfanelo dzavo dzamabhebho dzabva hone vha vhe henefho musi zwi tshi tea, vho begwa nga maḓi na nga muya, vha ḓivha nahone maḓi a nga u ṱanzwiwa ha maḓi nga ipfhi, zwi dzhia ipfhi. Zwino lavhelesani uri izwi zwi ḓivhadzwa hani kha havho vha re kha Kristo Yesu. Paulo, zwino elelwani, ndi khou dzhia tshifhinga tshilapfhu, fhedzi a thi khou yo fhedza ino ndima, fhedzi ndi ḓo ṱavhanya. Ni a zwi takalela? Oh, zwi ri vhudza hune ra vha hone, fhedzi ri nga si zwi ite nga vhusiku vhuthihi. Ri ṱoḓa ṅwedzi kana mivhili wa hezwi, vhusiku vhuṅwe na vhuṅwe ri tshi khou tshimbila khazwo ipfhi nga ipfhi. Ra humela murahu nahone ra zwi bvisa kha ḓivha zwakale huno ra zwitana ipfhi nga ipfhi, nahone ra ni sumbedza uri ndi ngoho.
Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, not the will of man.
Ili ndi dove ndi vale ila ndi mana nga utavanya. Paulo, mapostola wa Yesu Kristo nga lufuno lwa mdzimu, husi lufuno lwa mutu. Kava keto vale nge Efesa na litanganya. Kava pulupedzeo ka Kristo Yesu.
Means they've been called out.
Zwi amba uri vho vhidzwa vha pandekanywa, no zwino vha khou lovhedzwa nga muya mukhethwa, nahone vha kha Kristo Yesu. Ndi khou ḓivhadza holu luṅwalo kha vhainu vhafunwa vhanga.
Oh,
ndi elekanya nga Paulo henefho na avho zwino. Oh, zwi takadzani u ḽa muapostola mutuku wa kale o tumula ṱhoho yawe fhasi henefho, ndo ima tsini na fhethu he vha mutumula ṱhoho yawe. Fhedzi oṱho yawe i hone kha muvhili muswa, nahone i nga sa dovhe ya tumulwa, no o ima henefho navho nga uno miniti, muapostola muthihi we a ṅwala hezwi. No a ri kha vhoinini re kha Kristo Yesu, nga muya muthihi roṱhe ro lovhedzelwa kha hoyu muvhili muthihi. Zwino lavhelesani. Tshilidzika tshivhe kha vhoinwi na mulalo ubva kha Mudzimu Khotsi yashu na Murena Yesu Kristo, kha ureno Mudzimu na Khotsi ya Murena washu Yesu Kristo, o ri tondaho nga zwoṱhe. O, izwo ni a zwi pfha chali, o ri tonda kha phatsidzo dzoṱhe dza tshimuya, hu si vhaṅwe vha apostola fhedzi, nahone vhaṅwe kha Yesu, fhedzi o ri tonda kha phatsidzo dzoṱhe dza tshimuya. Muya mukhetho muthihi we watsa nga ḓuvha ḽa Pentecost, ni muya mukhetho muthihi pano madekwana ṋamusi. Muya mukhetho muthihi we waita uri Maria a huwelele na u amba nga dzindimi, na uri a vhe na tshifhinga tshavhuḓi na u takala na zwithu zwe a ita, ni muya mukhetho muthihi pano madekwana ṋamusi. Muya mukhetho muthihi we wa litsha Paulo kha tshila tshikwekwete tsha kale, he zwa vhonala u nga ndi tivha ḽa maḓi, nahone hu tshi nga o fhela, nahone maḓuvha a 14 na masiku a hone, hu si na ṅwedzi kana naledzi. A lavhelesa ndenepo huno gabelo liṅwe na liṅwe ḽo vha ḽi na diabolo khalo, a tshi vhudzula na u shenganya maṋo awe, huno a ri ndi ḓo ni ngwandamedza. Mutukana wa kale, zwino ndo u wana zwino. Huno musi Paulo a tshi sela fhasi uri a wane thabelo ṱhukhunyana, henefho ha ima murunwa, a ri u songo ofha Paulo, tshino tshikwekwete tsha kale tshi khou ya u kwashekana kha ḽiṅwe dziva, tshimbila u ḽe tshisutulo tshawo, zwino zwo luga. A bvela henefho a na tshaini zwanḓani zwawe zwa kale, a tshi khou dzikokodza nga milenzhe yawe, no a ri ivha na ṱhuṱhuwedzo vhanna, ngauri Mudzimu, murunwa wa Mudzimu ane nṋe nda vha mulanda wawe, u ima tsini yanga, nahone a ri Paulo u songo ofha. Uyo muya mukhetho muthihi u fhano madekwana ṋamusi, muya muthihi wa Mudzimu u tshi ri funza dziphatisedzo dzi fanaho dza tshimuya, o ri fhatutshedza nga phatisedzo dzoṱhe dza tshimuya ngei maṱaḓulu.
In heavenly places. Not just not out anywhere.
Oh, kardoveri imi mwominiti hafa, mataduru, zino husi humwe na humwe, fedzi mataduru, roku bangana mataduru, zi amba uru vimu hamutendi.
That if I'm prayed up, you're prayed up.
Uri arando rabelesa. No rabelesa kana tshivhidzo tsho rabelesa, nahone ro lugela mulaedza, nahone ro ḓikuvhanganya sa vhakhethwa, ro vhidzelwa nnḓa, ro lovhedzwa nga muya mukhethwa, ro ḓadzwa nga phatisedzo dza Mudzimu, ro vhidzwa, ro nangiwa, ro dzula roṱhe maṱaḓulu zwino, ri vha maṱaḓulu mimiyani yashu zwino.
Our spirits has brought us into a heavenly atmosphere.
Mimiya yashu yo ri ḓisa kha mufhe wa ṱaḓulu. O, muratu khezowa, mufhe wa ṱaḓulu.
What could happen tonight if we would be setting here?
Oh, ngaitia mini madekwana namusi, arara ngadzula apa kamupe watadhuru naone muya muketo uchichimbira kamiri imwe na imwe yoshandukiswawo naone yava chibumbiro chiswa ngaKristu Yesu.
All sins under the blood in perfect worship with our hands up.
Zvizoto zvipasi amaropa kaurosha hukunyenawo zvanda zvacho zvoimiswa mutaka mudzimu nambiri dzacho dzoimiswa rodzula matadhuru kaKristu Yesu richirosha rote matadhuru.
Did you ever set one? Oh, I have set
Nano nubuya nadzura umwe. Oh, ndono dzura usika ndichi lira ngadakaro naone ndare. Mudzimu songobuya wantendera ndichituwa apa. Matadhuru kaKristu Yesu.
Blessing us with what? Divine healing, foreknowledge, revelation, visions,
uripatuchidza ngamini podzoketwa udivela pana nzumbululo mabono manda dzindimi tarichedzo utani ndivo patsedzo dzote dzatadhuru nadhakaro lisa ambei nabugara bunji mwiri imwe naimwe yodhadzwa ngamuya richichimbira rote rodzura rote matadhuru husina ngerekanyo nantivu kati yacho husina naudhafora nautii husina nauambara zvipfupi narutii husina nahezvi hezvo kana zvimwe husina ngerekanyo mumbi nantii hauna naarwawo namumwe mumwe namumwe achiamba ngarufuno namuraro mumwe namumwe ana kuhumburere kutii petu utii hunoabvera mungobvo watadhuru ngachihadhu ungawo muya udzuro wamanda kezo oripatuchedza ngapatuchedzo dzote dzachimuya zvenezvo muya muketwa ungatsera kamumwe muto unowari araro mamba murene iya petu kenekene naune uite zvizvikenekene ravesa zviiteyanga uraro kokotero niyabona araro mamba murene ita chikene petu ukene ravesa zviiteyanga uraro kokotoro.
Bless us together in all heavenly blessings and heavenly places. Watch. According as he has chosen us.
Oritona rotenga pasizo zvatadhuru naone matadhuru ravelesani. Uyanga arinanga na rumunanga kana orinanga orinanga lini usiku era mutanganedza.
Chosen according as he has chosen us in him before the foundations of the world that we should be holy without blame before
urinanga uyanga he arinanga ubva miteoni yashango uri rive vaketwa risina chisore yawo panda hawe ka denomination karufuno.
When did God choose us? When did God choose you that's got the Holy Ghost? When did he choose you? Before
Muzimu ori nangarini, weini vana muya muketwa muzimu oni nangarini, uvache shangola sikwa. Nga udivela pandawe, odzula onivona naone azudiva uri, nido mufuna, unomusi usatu vana muteo wa shango, oni nanga. Naone arumela Yesu uri ave chifumero cha zvivi zvangu, uri anivizere ka upfumedzana, ka ene mune, ka rufuno. Oh, nditama rova richitova naminiti minjinyana.
Let me, before we go any farther, go back. Genesis 1:26. I'll pick it up Wednesday.
Ntendereni musiri satu ya panda. Numene murao ka genesi ya utoma. Fumbiri rati. Ndide ama ngalavraru. Musi muzimu achibumba mutu. Panda musi achibumba mutu. Odibiza el, 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 Elohim. Ifilo li amba ngachiveru. Ene achiro aete, aete.
Nothing existed before him. He was all the existence he ever was. Self-existence one.
Auna chochironga murao hawe. Ova azichirao sezvabuya zvabahone. Ene achirao aethe. El ela Elohim. Zvi amba mukona zote. Wamanda ote. Ramanda. Ene achirao aethe. Oh.
But in Genesis 2, when he made man, he said, I am YAHUJUVUH.
Pedzika genesi yavubiri musi onobumba muti ori ndine YAHUJUVUH. Yahweh Yehovha. Zvova zvichiamba mini ndine achirawo yasika chimwe nachimwe chibvawo kana nemunhu uri chive murwa wanga kana chava chipinganyana kana chituku mutuku wanga kugara.
He gave man Jehovah means that he gave man to be an amateur god.
Ngamini on ya mutu Yehova zvi amba uri on ya mutu uri ave mudzimu mutu ngauri mudzimu kodzi no aita mutu uri ave mudzimu mutu ngauraroha chava achirawo aete uchida namuta wawe
Ela elo Elohim now he is
Ela ela Elohim zvino utova Yehova Yehova zvi amba uyo achirawo namuta wawe
Now God made man to
Zino mudzimu obumba mutu uri agenda ngokalipasi lote uyabusa unalipasi lova lemuvuso wa mutu izo ndirumwaro Zvinezwo arali ilo lemuvuso wawe ova amudzimu kalipasi ova chikono amba unozararo ova achinga amba hezvi naone zvararo
There he is God Jehovah The one who once existed.
Oh, koyo henepo, mudzimu Yehovha, uyo we avuya achira saachiro aete, pezi zvino uchira namuta wawe, navatuku vawe, vanaye, kezowa. Zvinobarani izvo, ndodzina kazvo ngamadhekwana laburavu, musiri nachipinga chinji, ritova naminiti yauyera kaya fumitano yosarawo, unoridho. Ndoerekanya uri ndidowana rumwe, petu hapa, pezi aringa raro, norupfunero ngamuya muketo wafuri pezi iso. Zoruga.
Now, when was we called to be servants of God?
Zvino rovi dzwarini uri vive varanda vamudzimu. Omen nevel ovi dzwarini uri ave munanda vamudzimu. Oh, nene, hezvi zviyatakadza.
I tell you, let's get some scriptures. I want you to get 1 Peter
120
I love this.
I am a little bit of a Pedzi abona dzona zvipinga zvapedza uitera ini.
When was he foreordained? Before the
Oti warini vache shangola sikiwa mukomana Pet mbareleni zumburudo ya fumi sumbe ndimana tukuya maro. Livanda le iwo wabona lova lihona huno alicheo naone lidotakuwa mulongani usagumi unolaya chinyaroni. Mahabu vodziroka lipasi, vadokanuka, vane madzina avo hangu mwari wakabuga chiro vache shango lasikiwa. Musi vachivona livanda, lelava lihona, unolisiwa, naone likadidao. Linyi ane koyopuriwa, nga uyu mutu wavrerelisa zve Sauro obazona. Izo zoba zichipura naone zo kunyerera, usikaone zwa dhupura mini, vonevo, Arari zvichikona dzeya zvoruga dzumburo ya fumi raro nemana tuku ya maro irini nini varere yoni
and all that dwell upon the earth
Vote vadzuroka lipasi vado mulosha vane madzina avo mwari wakabuga chiro ya ngwana ye havurawa ubva shamwe lasikiwa
When was our names put in the Lamb's Book of Life?
Madzina ashu obe walini kabugu ya ngwana ya uchido. Musi ngwana ichivurewa musi shangulisa tusikiwa. Musi muzimu Yehova, Ela Elohim, ene achirao ayete.
Just like one great big diamond, and he could not be nothing else but
Munga diamond ntikuru, uno oba angasive chungwe chitu. Pezi ngomu ahe diamond, zivelezo zawe. Hova uva mchizi, ka Yesu zvibveredzwa ngomu hawe, hova umupodzi. Zoruga, hova usina chauchidza, naone usina chaupodza, pedzi zvibveredzwa zvawe, zvazvibveredza. Ngauraro zvenezvo musi shangulisa tusikiwa, musi odiva uri mbonaro kuru yawe hapa, ya uri udova mchizi, ya uri udoda naone aitwa nama, naone azvira mukati yashu, naone ozvidiva uri, nhantho dzawe ropodzwa.
slayed the lamb on his book before the foundation of the world and
oburangwa naka bugu yawe musi shango lisatusikiwa naone anwara dzina lano kha yo bugu musi shango lisatusikiwa. Oh,
listen to this. Predestination.
Tetsheresani hezwi kutiwa zvidavelesa murau kha udivela panda ndiamba uketiwa uketiwa hudavelesa murau kha udivela panda naone utiwa hadavelesa kabuyo izvo nesongo zvihangwa uri uketiwa zvidavelesa murau hapa kezvi hapa ndova ndichene ndobhegwera chivini ndavumbwa kuchinyini ndadhakandino shango ndichiamba mazvivi ndobhebhelwa kukati yavaita zvivi kwosina mume namuta wanga vote vaita zvivi ndova ndichene bedzi ngachihadhu ndambodhiva gorowo zoiti hani izvo nemini izvo uketiwa mudzimu musi shango lisatusikiwa oketa uri chene itewo vatoro yagorowo zvino ndi azvidiva uri nditoro yagorowo nga uri ndochidziwa ndizviita hani ndiravelesa murau uno ndavona uri ozviita kare kare nga udzivera panda ovona uri ndigimufuna nhauraro aita chipfumero nga murau wavo ene mume uri ngai ndibvekawo vachene ndive toro yagorowo zvino ndigai zvino ndochidzwa ndikuchimbira kachiridzi chamudzinhi kutiwa udavelesa kamini kabuyo udonyisa gai naone ndikuya gai amen izvo nozviwana kezoa zvino kari vare richiisa panda nyana unoha rudovabvara usikare
according as he chose us in him before the foundation of the world that we should be holy without blame before him in love
uyangahe a rinanga kaye ubva muteoni washamo uri rive vaketwa risina chisodeyawo panda hawe karufuno oriita uitera adopsheni oriitera kaene muno uitera adopsheni yavana vayesu uyanga dhakaro la rufuno rwawe oita mini o nga udzivela panda odzula orivona achidiva uri ova amuchidzi achirawo aete hova husina varumwa husina chito husitova mudzimu pedzi ela elohim ene achirawo aete husina chito pedzi ene aete pedzi ka yehova humuchidzi zoruga uko yauchidza mini hauna chokerawo nga udiva izvo zvenezvo adiva uri hechi chibveredza chihuru ngomu hawe chidobveredza chimwe chito nda henepo chine angachidza zvenezvo musi chichiita izvo nga udivela panda aravelesa pasi uno avona mumwe namumwe ane adzozvitanganedza unonga uita izvo ari uchidza izvo ndira iyote ine ndingazviita ndingauri ndadha nemunhu uno ndaitwa nama naone ndahwara chivi chamutu mutanga uno ndamufera uri huve nne aroshiwawo ngauri umudzimu chiroshiwa zvenezvo atsira pasi azviita zvawe uno musi achiita izvo oita izvo uri achidze weinwi vane natoda uchidzwa neapfesa zvinoenda koamba ngaudzivere panda mudzimu asina magumo adiva usu zvote obona ngwana naone abuda ngwana musi shango lisatusikiwa naone avea dzina lano kabuku yangwana yavuchiwa no avona vupfura ha satani zvine adoita ngauraro avea dzina lano ngomu henepo uno ari murwana kristu udova wavurereri wavudi mutanga wauga mutu wavutari mutu wavurereri rune adopfura vanangiwa arazva vasvikona dzeve bedzi asikona dzee ngauri madzina avo odzirotiwa pana musi shango lichivana muteyo ngauketa ovananga naone ngautiwa vayadhiva une vakweya kezoa zvino ndinyani yangatimatima izvo hezvo ndizvepauro amba horo ndi rumwaro rwapauro hayo nemamwaro apauro ndizvenezvo zvoyafunza chividzoni chawe chividzoni vuimoni pana musi shango lisivana muteyo Musi mudzimu kama tungu awa mbebo Ova achikovereza Achikovereza ini Achidiva zune na doita Onivea wimoni hone kama uvili wawe enemune Uriniwe mfuma kazi wandu Nive murimu Uriniwe mureri Uriniwe mprofita Uriniwe izika na izovo Onivea wimoni hone Zine zwa musi richi vaka mashangu wa galiki ya Egipita Gawitu wa baketwa na urobe zwaka shangu la furupe ziso Gawurufurupe so ya mzimu njimu ya mketwa Vaefese ya buna ni manatuku ya furaru iri Nisongo tumufazami ya mketwa wa mzimu Unenu funenu wangao suka duvala tingudo yanu
Then God having predestinated the church
Senezo mzimu ota chivizo, ori huno batu vote, hudova na mia milioni, na milioni vane vado chimbira, vavava vurereri naone vado puriwa. Vane vaso dopuru wafezi, hudova habo vojena ukasha ngula purufeso, vane musisha ngulisa tuba na mteo, mazina abo obe waka bugia uchilo ya ngwana, naone vojena kasha ngula purufeziso, naone vako dhipina ngalo. Vatu vanji vako opa uri nikoya uchina ngandira eseisao, Vatu vanji wako ofa urumia mketo udoniita urinite zumojitu jine na dosho na vatu. Vatu vanji wako ofa urubadorida. Unovafunova vubadobavona vachikorida. Kana mmaka na mchilati ni wano kana urumura ni wano dunivona. Irini ni muzenga mwomu tuchimuchipinga ni satufara. Oba unamumu tu abizofi davita. Unomusimuru ngele ya mzimu. Yoba ipasika shangula vafilista. Unoyafira ya koko zonga mburungero. Puri ya kari yoba ichikoba kokoza. Musi David achibona mburungero ichikovelera. Obo ambara puratuku. Agidimena nepo atamu wa mene njia umu ya. Uno akupa achimona. Na uchemelena naona achitamua. Uno achina na utamua na uchina. Uno ene kosi ya Israel. Uno mufuma kazi wawe alabelesa na fastele. Uno amubona achikoita zutu songodogwele hao. Amunyaza. Ngane. Angaba orichiu. Muna beliseni ndapu. Ngandile na kuita ngayo. Achiposa mene njia uwe ntamuyani. Na utamua, achimona mwana na wone achita na uraro. Gamini, angaba achikopenga. Nunga uwe busiku, musi achijena ngomu. Arengama ifi, anga uhaya. Gani uwe nchonisa, gani uwe kosi muna wanga. Nda apu, uchita nga urala, uchita nga urala. David arimacheno nidoeta zupiriso izo. E muna wanga, ari audhiwi urindoba ndi chikochine na mrena.
Crossed over.
Oba owera seri, oba akashango la furupe ziso. Oro zwa maitele awe ote na matope ya shango. Oba otakaranga manda. Udiba urimburungero yoba ichiko zaka dorobo. Yawe enemune. Uno ondi anibuza bango batu bako opa utanganeza mie mketwa. Bako opa uribanga amba nga zindimi. Bako opa urimu mtu angari. Chino ndi mungu wabala batanga batindimi.
They're afraid to come to the church to be baptized in the name of Jesus Christ.
Because of shame to them. Na oh.
Somebody said, I have to call temptation. Because I'm a Christian, they're baptized in the name of Jesus Christ.
Atingazi humiseli mrao. Niko ita inji dizone. Izo. Uita inji. Iyo ni bibiri. Ara ni basa teka ili zera itamurova. Itanu labelesa zunera kuita machero. Nizone zunera tiyo ite ni abona. Itanu isa panda na uya panda. Avunama kumukazo. Mahuri nizwa mrene ni mzimu. Ni adiba zwe mzimu haita. Mzimu labelesa pasi angeta duru ardafta. Umutu panda mbilu ya nemune.
David
oba asa shoni. Oba mwananda wa mrene. Oba chifuna mrena, oba utakalanga manda, oda la dakaru na ukurisa, usika hea sielekanyi ngatoni ipo ya mutu. Ni abu na mungando amba kachoro ya nga ano macharoni, liko opa nga manda uri, liko toda saulo achirifunza, liko toda saulo vakazi mu seminaru uri aribuze, uri rito ita hani urerere hashu, na uri rito ita hani. Hapo ni kalimwishi ya la Yorodane. Hezo ndi buranga panda mya mketwa. Hapa nda ama tope. Hapa nina ndava na zine baile kanya. Hapa nofa. Naone mchulo hanu uzumba maka Kristo. Raka naone nufunero nga mya mketwa. Anina ndava. Nikuchira kanana. Niyakona uime na mavere abudi. Nichimumba chiswa. kha Kristo Yesu no vhofhea na shango ḽa fulufhedziso.
I remember standing down at Brother Collins.
Ndi ero ndo ima henefho mukomana Collins, miṅwaha furaru yo fhiraho, musi tshino tshivhidzo tshi saathu fhaṱiwa. Ho vha hu na muṱangano wa dende ḽituku ḽo dzula hafha kudani, muṱangano wanga wa u thoma. Ndo vha ndi tshi khou rera heneya mafhungo maḓipa fanaho, si zwithihi, lupfumo lusambe lwa Kristo. Ndovhedzo maḓini nga dzina ḽa Yesu Kristo, ndi tshi tenda ipfi liṅwe na liṅwe uri ndi ngoho. Ndovhedzo ya miamukhethwa, phodzo khethwa, maanḓa mudzimu, vhunga ndi tshi arera zwino, a thi athu bva zwituku kha liṅwe ḽao. Mudzimu o nzumbulela vhunzhi hao, ngauralo musi a tshi nzumbulela ndi soko isa phanḓa na u anetshedza, ha thu vhuya a ṱusa kha zwe ra vha zwone, u soko isa phanḓa na u engedza zwino khao. Ndo ima fhasi henefho musi u yela kha vhathu vha 500 vha tshi ima kha bannga, vha tshi imba kha bannga dza madumbu dza Yorodani. Ndi a ima nahone nda lavhelesa nga ḽiṱo ḽi takaleleaho kha shango ḽavhuḓi ḽa Kanana hune ndaulo yanga ya vha hone. Ndi lini hune nda ḓo swika kha kunzikunzi ya mutakalo, nahone yo fhaṱutshedzwaho lwa tshoṱhe? Ndi ḓo swika lini hune nda vha ndi kha ya khotsi anga, hune nda awela lwa tshoṱhe? Musi vha tshi thoma u imba izwo, ndo vha ndi khou isa mutukana mulamboni, mulovhedza nnḓa henefho nga dzina ḽa murena Yesu. Nda ri, khotsi wa ṱoḓulu, musi ndi tshi khou ḓisa uyo mutukana kha iwe, ndi tshi tevhedza u ḓibula hawe, ndi tshi tou vha mutukana, nṋe ndi na zwifanyiso zwa hone hayani. Nda ri, musi ndi tshi mulovhedza nga maḓi, murena kha u ḓibula hawe, nga dzina ḽa Yesu Kristo, murwa wa Mudzimu, iwe mudadze nga muyamukhethwa. Nga tshenetsho tshifhinga, tshiṅwe tshithu tsha ntendela, ḓumbu, no tsha bvelela tshi tshi songolowa fhasi, na ḽe dzimasase, nahone i penyaho ya ima henefho. Henefho a ima tshedza tshine na vhona apo kha tshifanyiso, ya ima henefho, zwa tshimbila u mona na shango, u ya nṱha Canada, na u mona hoṱhe. Vha ri, tshedza tshimangadzaho tsho bvelela kha mureri wa mahaya wa Baptist musi a tshi khou lovhedza. Maḓuvha asigathi o fhiraho, musi Dr. Lamsa a tshi ḓa kha nṋe, uno a sa ḓivhi tshithu nga izwo, uno a nḓisela tshifanyiso tshine murathu u natsho hafho zwino, ni na itsho tshifanyiso, ni na Bivhili afho, tsho dzula henefho, tshigabugi yanu zwo luga. Ho vha hu tshifanyiso tsha tshiga tsha Mudzimu, tsha Muheberu wa maḓuvha a kale, kokotolo tshe tsha vha hone maḓuvani a Yobo, phanḓa musi Bivhili i tshi ṅwaliwa. Mudzimu kha zwibveledzwa zwawe zwiraru, hu si midzimu miraru, Mudzimu muthihi kha zwibveledzwa zwiraru, khotsi murwa na miamukhethwa, ofisi tharu dze Mudzimu a shuma khadzo, a si midzimu miraru, zwibveledzwa zwiraru, huno tsho vha tshi henefho. Musi ula muthu muhulu Dr. Lamsa, ṱhalutshedzo ya Bivhili ya Lamsa, musi a tshi amba nga aḽa matsheloni, musi ndi tshi muvhudza izwo, ndari tshila tshiga ndi mini? Ari, itsho ndi tshiga tsha Mudzimu tsha maḓuvha nga Tshiheberu, Mudzimu muthihi kha zwibveledzwa zwiraru. Ndari, vhunga khotsi murwa na miamukhethwa a ima nahone a vhea khapu yawe ya tie fhasi, a lavhelesa kha nṋe, Jean, ndi atenda no vha ni hone henefho. Ḽiho ari, ni atenda izwo? Ndari, nga mbilu yanga yoṱhe. Ari, vhusiku ho fhelaho ndo ima kha muṱangano wawo mukomana Brennan, ndo vhona uvho vhuṱalukanyi, ndo vha ndi sathu u vhona afha Amerika kha shango ḽanga. Ari, havha vhathu vha Amerika a vha ḓivhi na Bivhili, tshithu tshoṱhe tshine vha ḓivha ndi denomination yavho, a vha ḓivhi nae vha ima hone, ari a vha ḓivhi tshithu. Ari, fhedzi musi ndo ima henefho vhusiku ho fhiraho, ari, ndari, zwino mukomana Jean, ndi amba izwi nga ṱhonifho na lufuno, na zwenezwo, ari, ndari, uyo u tea u vha muprofita. Fhedzi musi ndi tshi vhona uri uya tenda uri khotsi murwa na miamukhethwa hovha hu si midzimu miraru, zwo vha zwi zwibveledzwa, zwenezwo ndo zwi ḓivha uri muprofita wa Mudzimu, kana wo vha u nga si zwi dzumbululelwa nga uralo. Ari, itsho ndi tshiga tsho khunyelaho. Ari, a thi athu. Ari, u wa vhuthihi? Nda ri, hai muṋe wanga, a thi wa vhuthihi. Ndi tenda kha uri Mudzimu ndi ene Mudzimu ra maanḓa, nahone zwibveledzwa zwiraru zwi tou vha ofisi tharu dzine Mudzimu muthihi a dzula khadzo. Ari, mbilu yawo i fhaṱutshedzee. Ari, ḽiṅwe ḓuvha u ḓo shela malofha awu kha ḽifhasi nga nṱhani ha izwo. Fhedzi ari, vhaprofita vha dzulela u fela mushumo wavho. No, ndari, nga uralo kha zwiraru, ara zwi tshi takadza murena, ṱhalutshedzo ya Bivhili ya Lamsa. O, ni ngoho zwa vhukuma, ndi zwifhinga zwingana, unga ndi tshi amba kha tshino tshivhidzo, unga Samuele o amba phanḓa ha musi vha tshi nanga Saulo, zwino phanḓa ha musi ni tshi bva na vha muraḓo wa iṅwe denomination, na ḓivhofha kha luṅwe lushaka lwa vureveli, ni nga mini ni sa tendeli muyamukhethwa wa ni rangaphanḓa? Ndi ngani ni sa dzhii Mudzimu sa murangaphanḓa wanu nahone na mutendela ane fhaṱutshedza na hangwa nga denomination yanu zwino? A thi kuri ni songo wela fhasi ha tshiṅwe tshivhidzo tsha denomination, welani fhasi ha tshine na ṱoḓa, zwi kha inu. fedzi ndikoni vudza samuthu ene mune nditendere muya muketo unirangira panda nivale bhibhiri nazvino bhibhiri yanivudza uri niite nizviite mudzimu ani patsvedze uno zvino ndorindera chipinga chirapfu ndiadhibusa arahuna mumwe hapa ane atoda udhaka mutumba watabero uri araberero aravahone navatoraruemisa zvanda zvavo muti fedzi vaviri vararu zvoruga idhani note nta hapa unoni ime hapa arani chifuna uraro ngachino chipinga uno rudova natabhera uno ha rikou hatiyatitodhani chituwa rikotoda uita chimwe chinthu chandeme hapa panda musiri chevhara ndi vangana vane vatakaira ngudo ya bhuku ya vagarata o ndiamba vaefesa zvino vusiku wa lavuraru rikoyeo jena kapfundo uno ha ngamacheroni ya sonda inotevera rikoyoveya chividzo vimoni hone o arari rudojena ha zvenezvo ngahuvu vusiku vudzaho halavuraru kavo ini vatu vahapa jefe uveya chividzo vimoni hacho mumwe namumwe rovidzwa hani ngaadoption mudzimu ori adopta uri rive varwa rivarwa ngambebo raadoptwa naoveiwa vuimoni ngamuya muketwa raveresani mumwe namumwe ova amuheveru musi wachiwera mulambo pedzi yoshua aketekanya shango naone aneya mumwe namumwe shango lavo uyangazve mume awe aamanga chipinga chaubhepa hei muya muketwa wavavudza raveresani kayakobho musi achikoufa muprofita opofura akokodzera mirenje yawe kambete ari idhani voimi varwa vayakobho uno ndidonivudza une nadhovahone kadhuva laupedza kugara o ndiazvidiva uri ndivavonarawo sasongodhowere yawo vatu vangavonara savasongodhowere yavo pedzi o aranova nichitodhiva pedzi lone lone pfulufero yone mbilu idhugao idhani uno nidhonivudza hune nadhova nihone madhuva neopedza uno ndingajiya rumwaro rufanawo naone ndajiya mapa wahune vayudha vadzurahone namusi naone ndanisumbedza uri vahenepo petu kokotorohei yakobho ambo uri vadova hone ngadhuva laopedza uno avongovuya vararo henepo avongosvika apo petu usvika vachivuya ubva ngalasume lashinunture iri dhataefu inarati usiku wemurume wamurena abvera kane mtangei uno aamba uyu mushumo uno ndinganisumbedza izvo musi vachivuya murau kashangoliswa vojena petu yayakobho amba kokoto uri vadzodzura hone uno vodzura henepo namusi nene nene ritsini nahayani nga dhuva litii ndi zvenezvo fedzi voini vathu nifuneyawo nikurwara kana ndimusi nisongoima apo lausokoima ndi murati wanu ndina ndaedzo ibvawo ha mudzimu ya urabhera valwatse husisa yanga unga ndina manda kuodza atina fedzi ndina manda atabhero unga ndo amba no macheroni dhavhidha ova asina chithu pedzi mura lituku pedzi ari ni adhiva zvine ladoita lina manda mudzimu kalo ni avona nditova natabhero tuku ine ndakotodha uninetshedza ndichiitira voimi nazvanda zvanga zvauveya kavoimi pedzi ndi adhiva ruri rutendo kamudzimu rudoita mini roraro kavamwe rudo raro kainwi nitende izvo zvino musi nichitakuwa tsinitsini naapo petu zvino ndiyadhivuzisa uite uri izvi zvifushe ara ndasaumbera murati wanga uri adhe hapa uno avadhurise ngamapfuura nidoraro uita izvo mukomana nevel ndidohumbera chividzo ara chichidoraro ukotama uitira tabhero zvino erwani vegeferao musi ndichikurora ngamanda ngana mafurakasta musi ndoneya chithu chimwe nachimwe ara muthu ofira ngahuno huno ombeya zvanda ara ndowana mumwe muthu afira ngawo mudzimu opatsvedza naone atusa ndova ndichidozvirivuwa ngamanda note nifa uraro vunga zvendapfa chila chipinga nifa uri nikotodza ndichiita sazve ndatodza mumwe muthu achiniitera zvilamurau mudzimu somotendera ndichivuya ndarandura uita mushumo tendere chipinga chote kana ndoneta hune atina nungo hune ndakundera uchimbidza murenje mutii ubva kamumwe tendere ndiye ngauri ndikouya utangana namumwe namumwe wanu hapo kaliya shango ngeiseri zvenezvo vavoini vasadzi vaurwane vana vaurwane vokwashekanawo mavudzi machena naone achithuvuwa uno achiwa zvipidha unga ruva lovhulawo tavi lalo lashudura maruva alo naone achiwa nikova zvipida naanikoraro ndizone Unga, hune chitu chote chine na kutoda ujirano tengacho. Nupenyo ite na bukana mzimu. Nga uraro musishina loni gaba na one la shaba. Nikuudana bura la mzimu. Na rutendo. Na mpwe mzimu ampayone. Kesi zine nda amba. Urinikono tufese esa liri. Ara Petro angajena ngangomu. Kana vamwe vavo ni songo raro anite untabelera itanuda sasa ezwi nuniri bungaka uyu musadzi niri na iwe ukaradzi mukenekene dzina laundi nyi karadzi Howard uri ukaradzi Howard umutendi karadzi Howard uyatenda umutendi zvenezvo ni yabona una pfanelo kapatsidzo dzote dza tengururu zvenezvo dhuri karadzi Howard zvizvote zvidoruga nondatuwa ohani ndari Nani chito chemelele, nani chito huwelele, nani chito rimurena, chito tia uraro, chito tia uraro. Unandaele kanya, zoruga, batubele kanya, zonezo zitimu, sinichida, varabelele. Mauraro soto uraro ni abona sune ndamba. Unando ima, sipinga suinji, unandajia batu, naone ndare, oh, karazi wabudi, na udo sutenda, oh, na udo sutenda, murena. Oh, mzimu, ba ito uriba sutende. Ba ito uriba sutende. Oh, dihumbera, nidoralo sutangane za zino. Asi Yesu, ndopileka Yesu, ndopileka Yesu. Dito amba Yesu, karazi Howard, iwo mutendi. Eh, ndoralo, soruga karazi Howard, ara umutendi, umulai fosu zote zine mzimu abanazo. Unandato ujia chanda chawe ni abona, izo ndi asutenda. Ndoku ama karazi Howard, nga uwea zanda zanga kae. Yeso ongo wia ari, marabirireni, ori itani wia sando sando kavo, nisenezo, senezo apora, angari suzote siduruga, karazi Howard, senezo ningakona uya hayani na apora, mzimani patusezi. Ndi karazi inyi, karazi Hampton, umutendi, na aongo raro, umulaifa kazo tezo ya anecheza, mzimu abe na iwe karazi Hampton, chimbira hayani huno upore, Yesu Kristo udo upoza. Dikara zinyi, slota, hezo ndi iwewe ramurabela ngesi badera umutendi. So enezo karazi slota, malaifa wazo tezo ni rarumbela, karazi slota ngabe uchitangane zazo wa umbela, na honi upora, mzimu badu unecheza zoni. Mukomana jini uyatendoro mzimu udo upa. Unongabe mure na mzimu bachi upa. Jini koko todozo wa umbera. Ndi anidiva ni mutendi karazi. Ndi anidiva hoi ni muna wano hapo. Ndi ene wenda mura bele langafunu ni muduva. Ndi zirela uelwa izo. Ndoku ndero ya mtangano ninge tusla. Ndadaka mtangano. Numurena vamu poza. Vamu rumena mtangano. Kanda ulo no imena mumutu. Ndi zituzwa mkresta hani. Karazi ni abona. Oba kanda ulo. Ori imena rote. Ni mutendi na honi ni nafane loka chumona chumoche mzimu apulipezi isa. Ni munanda wawe, unongazina la Yesu Kristo, ndi aninea zwe na humbera. Ida mkoma na neyo, mzimu anipatuseze, ndoba wabudika iwo mutendi. Ndi adiboru wa raro, ndi atenda uru mzimu udounea zote zwe na humbera, nga uru mutendi. Unosamuna nda wawe ka iwe mratu wanga nga zina la Yesu Kristo ndi unea rutama na mbilu yao chimbile na unu zutanganeze mzimao patucheze karazi Bruce ndi audiva nesali tugu lo pupure za umutana wanga lo udiva uvafasinge itini na zuidu za JJ Twin J kana chitu chinga ochi zenezo udo imena vangu unurutama roma dekwana na msini minu vaka kozi au uitera iwe mune madekwana na musi. Zenezo sinalo uisa, une dokotela la kundero shikere, pezi ndikotevera, na vura, nongazina la Yesu Kristo ndirivisa musebe, wavura katombolo itao, urichio ziwe kanyimele au tibe, udoni wisera murau kamzimu, kandu yawe, ro uhumbera, ngazina la Yesu Kristo. Amen. Na ukosi awi mutu, mune wanga, na umutendi, heni ya tungu hao, ifasi, naone kacha mwende chao, na uya tenuru muzimudu unea zone, mune wanga, naone samananda wawe. Mure na ichi chandare kangwe, cho ita mshumo minji iko ndao ya duwa, o dafano unandiwa, chumuchitu chine aiteo ita, chine cheze, rutamora mbili yawe kosi, musindichi raro rabira ngazina le Yesu, uri uraro, amen. Usongo timatime iyo henia idho ima univaisa pasi apo na wono udopora muzimani patuseze muratu. Umuteni na ongoraro. Umutendi, umulaifa kezi patisizo zote, ndori buwa. Kutsi ndi disa hezi, kala zianga, kamutaru wa muriro, vukatia chipikwa, unandimubisera mrauka iwe, uvaka ufarele langa suina, gazina la Yesu Kristo, amen, shudoba nga eniondira. Muaro wa papu, o mrena bunga uyumusazi mutuku oima hapa, kau kufuma habuswa hawe, ndi amrabelera, unopapu line latia uvisiwa, naone udokotama, uchilo hawe hote. Ukoti ashu naone nilivisa muliro wa tabelo kae murena tutitikae lo papu ndivumela ino tabelo nga zina la Yesu Kristo ngave ichishika kae lo papu naone yalipoza nga zina la Yesu Kristo ndivumela izwi amen. Ndi kala zinyi kala zigips kokotoro toya uyo viswa ka nne umutendi naone umulaifa wapatichezo zote za mzimu kala zigips. Murena ni mudisaka iwe na ili vura litukule wanea lone wangawone ya Davida vura uri ala vile sengu za koti awe no ara suna la delangu oba asa ofi oba chigaba ilo vura lituku uno atevela izo ndau na zubingu uno abuisa ngu mrau. Hendi chabelo ya rutendo wombuza uri aranda ita uri batu batende na one ndava wabungo ndibuisa kala zigeti murau nga matekwa na namusi ni mukokoza zondani zwa shina utoba ungu yao ni mbuisa chitumbani cha kosi na zina la Yesu Kristo amen. Kala zilo mutsiko wa marofa uno umutendi woraro kala zilo mulaifa wapatisezo zote zwenezo mudzimu kotsi ndilivisa hetabelo matekwana namusi ubvaka vura la mudzimu uitela mutsiko wa marofa wa kala zilo uno ngave chipinga nganga ichidziya mutsiko wa marofa ngave achidziya kaena one ari odzudzanya zvino udozvidiva uri zvo itwa ngani nga dzina la Yesu Kristo de munea zone. Amen. Yes. Nitama arandova ndina baba pano madekwana namusi ndova ndichinga varabelera zvino ndido raro itira vanhu navovo ndi apfesesa. Kotsi wataduru mutu obebao uyu mutukana ane ava pano kalipasi mandekwana namusi nga ntani hawe nomurwa wawo utama uri kotsi awe vavuiswe murau ndange kashango la chivi chidakwa. O murena ndirumela ino tabelo nga lutendo na nungo nanga zvote zvine ndinga zviposa tongwana tuku nga dzina la murena Yesu ndilikalisa kha uyo diabolo we avea zvo zvithu uri zvifareredzwe ngenda unongave zvichituwa unongave achiuya utsireredzea chitumbani ngadzina la Yesu amen. Nina rutamo rwa utanganedza nikotoda udakashango line lavana pfurupiso dzote. Unozvino murena hoyu mutu kana kutova sedi yamurambo hogamba kaimwe tungo nahone yorodhani uko engedzee huna hauna imwe ndira yauri awere nganda musi waita ndira sazvo waitira Yoshua naIsraeri. Nokuti ndiyahumbera samuranda wawo tendera murati wazvo afune yawo o mudzimu mutendere ajene kashango lapfurupedziso hei pfurupedziso uri kalimwe siya ungandowedzwa umwe usiku ngave ndichiva na chikara chaumugava naone ndamukumbatedza kalimwe shango ndichiri murati wanga wavudi chitendere murena ngave achitanganedza pfurupedziso yamudzimu muya muketwa amen.
Oh
murena kezu muratu wanga wavudi ichi chanda chovawo chavurenda kane naone chonyitera zvitu zvisambei uyatenda naone una rutendo.
And he thinks that he can grab this boy. But I come after him. I'm coming.
Unosina liringedza kugava izvi. Konani yanga sugiri. Naone werekanya uri a anga gava uyu mutukana. Pedzine yamutevera ndiyadza. Uvisa vari vavo murere. Ndichiposa litombo narutendo rodiviswawo. Gadzina leso Kristo. Ndibva vurwadzwa sugiri. Murati wanga ndiwisa ngu yau chitumbani kotsi nadzina la Yesu amen.
Oh
murena karadzi ashu yadiva uri uremera ndumini ngauraro dokotera uri ndichone chitu chiubura yao paundi mwana imwe chireme chopuriso chikaro chipungudza mwaa uyanga kakalenda yavo yapulupero unouko todo uchira achihulisa mudzimu uno auna dokotera line linga ita hezvi mudzimu kotsi zvitova kakachanda chao unokaradzi bell ova awapulupedzee uno ova wavutu naone ova waupfurupedzea miningoni ine apira kayo opira kaminingo minji yodziva parao ndi amutevera madhekwana namusi murena ndidza kutangana nailo zvina apo ndikara ndorivisa hune ndohupika ngadzina laisu kristu ndiposa ilo tombo larutendo kaeli zvina lomufarao ngave lichimubharanganya nahone lamupandera kaye naone udokono vuyedzedzwa murao kapfuro nandara namadhi odzikawo rakristu yesu amen zvidoraro kara dzibel usongotimatima ndi araro karadzi izvo ndi azvitenda karadzi Spencer amen amen mudzimu zvitendere kaye amen ndi apfesesa vana vavo ndizona mme mune wanga ndi azvidiva rotori amudiva karadzi Spencer naone ri azvidiva uri karadzi awe Jess o imahani kazvikondawo bedzivo dza pano pasi kachichividzo apa. musi ndichiwera kalimwe siya vadova vasakuchimbira vachienda saizvi vadova vatuku o mukomana Jesu ari nangatoni ativa unoha notini adivo rihani ngenge seri asituku ngeini umena murau kaubula musidzana mutuku afune hapo nomukomana Jesu aumena kauba mutukana mutuku mudzimu okurupedzisa zvinoraverisani ndikotoda unenea utetedza utuku ngaubone uri nevaupedza apa ndikotoda unea ngauri ndiyazidiva uri hoini mutukana wanu mutuku chali ndikotoda achirabereriwa ndikotoda uamba ichi chitu chitii nonovuya navara kari mwaro hune bhibhuriya amba izvi pauro ubvudza muvusi waroma niyakonopfa zvavudi obvudza muroma musi achibvisa bhanga lavo uri adivurai mutangei filipi musi akoto nomudzinginyo wadzinginyisa koto yawa ari tenda kamure nayesu kristu uno yau ndu yau ido chidziwa nonozvipfa izvo yau nandu yawo zvinoraverisani ara ndina rutendo rwedhanawo chidzaa imi mune ndingasive na rutendo rwedhanawo ndu yano mudzimu ngaimwe ndiravo udozviita huno murena ndirabhera karadzi spencer namukomana spencer madekwana namusi uri mwana mumwe namumwe avo navana vavo vothe vavekailola kugara shango lwadhakaro apo hune udobo husina vurwadze kana mumwa minji hauna matungu kana udhinarei naho nehuvu vuchiro vutuku hapa vudoperera kamuloro wofirawo ngave vachitanganidza hezvi naho nengave vana vawe vothe namuna wawe vafunwa vavo vothe navothe vamufunawo navothe vane avafuna ngave vachiva henepo naye nezina rajesu amen. Mudzimu anopatuchedze mimwa yafumaro mbiri ungashango lichikouwa karadzi Spencer zvoruga worugera uya waawera neavona eme nditanuveya rutendo rwanu kaye karadzi Spencer uno udowera seri uno ari unovunga zvi navutanzi ndoima hapa ngaendira hapa naiwe madekwana namusi karadzi Spencer hachiridzi chawe ndidouvona najesu seri hamukano umuswa nahone una mutakaro nidhova nichikugidima noti nichichemerera karadzi yanga karadzi yanga ndidhonivona tsinga dzawe mudzimukotsi hoyu musidzana ovana ukunderwa oshuma atsinga naone mushonga aukoni kumwirapa hutova nae zvine zvativera bedzi ndihamutevera madekwana namusi ndidhakaiwe kotsi ndiadha ndichiuhumbera uri urivise ukarahanga uri ndiraro tuncha ngave lichiriviswa kokotoro mavudzi asonganawo mutandani wawe ngave inotabhero ngadzina rajesu kristu ichirwa ayo mazhuruzhuru ava zvipidha uisai ngu yamudzimu pfuroni amen zvitotiya uraro mufunwa mudzimu watadhuru tendera izvo vana varati vane vatama uri vazvichidzwe opfa vutanzi hamukomana Dalton vananyana vavo vafuneyawo utamuri vana vavo varati kosi ngave achivanetshedzwa ngave vachitangana naye kashango line ahuna vusiku votsireredzwa rwavudi naone vofukedzwa ngamaropa yesu kristu amen ngave uchinetshedza vone karadzi nditambiro yanga ndiautenda ahuna chitu zviyakonda ndingatusa kazvo vovaneya zvitu zvituku zvivonarawo sa o chimwe chitu chingawo mushonga wopungudza vutungu ndichirudzi chishumawo uyirapa vurwadze yamarambo namamwe marwadze vauvidza ngauraro hezvo zvikoniburaya zvotoda uraro zviimisa maropa anu bedziraveresani neavona vurwadze yamarambo vungandau yogavawo nguyashava zvinovura mudoita mini o nene unakuru ndau ivomba ona ngwana uno ufuna ngwana ngauraro utuwana ngwana pedzi Davida ojiyavura naone aitevera
ema singa wash yes bangadwa F-A-R-T-H.
Ni abona zvinoraverisani ova ana matombo matano rutendo ene mune kha uralawe lova leka hechi chanda Yesu ndi ukara harufu chimwe chitu chitewete kari pane medze vurwadzi ya marambo madekwana namusi nga yeitabelo ngabe mudzimu achineya zvone uko toda urovedzwa nga dzina uko toda achirovedzwa ndi alivhuwa karadzi hungari iyo ndi ndira ndi ngauri zvino arali izvo zvo vasvika bhibhiri ngauri kotsimurwa namuyamuketwa ndindi atenda izvo ndidzudzura nazvo karadzi ndindingasi tode uva upama nawo ndindingauraro utoda zvifa nawo ndingasi tendere ndindikoya uzvipindurere ni avona unondikotewo zviama nga ndira zvaambiwa husi utera uva upama nawo pedzi uva wangoho zvino kotsi ridhera vafuno vana vurwadzi ya marambo naone apa uko utoda achirovedzwa nga dzina la murena Yesu ngauri iyo ni ndira ya ujena iyo ndi koro yovhule yawo ndienepe Yoshua avhula ndira iwecherawo seri kha shango la pfulupedziso hova husina fhethu huvhili kana huraru wovhule yawo hova huchitova huthihi Petro nga ḓuvha la Pentekoste hetshi vhidzo tsha toma hone u ḓiviswa u vula ndira ari shandukani note nahone ni lovedzwa nga dzina ḽa Yesu Kristu ava vhathu u ṱutshela iyo ndira muṅwe na muṅwe o wetshela kha shango ḽa pfulupedziso vhaṅwe vhavho vho vha vha tshi khou lingedza u wela seli fhasi nga kuṅwe kudambiyana uno Paulo amba naye ari no lovedzwa nga mini no vha ni tshi khou lingedza u wela gai uno vha ri fhasi hafha ye Yohane a lavhelesa ari zo luga Yohane o suma kha tshifhinga fhedzi na fhethu nomusi vha tshi bva hezwi vhalovedzwa kha kudangwa na kone uno vha wetshela seli nahone vha ṱanganedza muyamuketwa zo luga zwitendele kha khaladzi ashu na vhafunwa vhawe nga dzina ḽa Yesu Kristo amen. Mukomana Lyle, oh muratu, hezvo zvina chikara, ndotakara mudzimani patitedze, ni ndirani ya uya kha shango la fulupedziso zvino, kamwe izvo ndidozvipfuura. Ni vangana vone erwa zvaphanda havu vushumeni, zvenda kwatisedzerwa zvone, uno ndichikoreya, namumwe muti nimuduva pasi muramboni dzivani. Uno ndova ndichikofasha kove tuku, uno muya muketo wa dhakanne. Hova una uyu muthu ndi thanje ya Yehovha ovo ralo murathu wawo upano mupiti Bankswood upano mupiti ane ndi mudzula tsini wanga hoyu ndi Laila uno hava vhathu vo vha vathanzi dza Jehovha uno vari ni muduva musi rova ri tshikorea kove pasi apo nga murahu musi hoyu mutukana a tshishandukiswa ndomuvhudza uri hova una chimwe chitu vhutshiloni hawe nazvo zvaitea zvoṱhe zvine uka ḓi tou bva mbudza nahone o tshi bvisa kha vhutshilo hawe ndi zwone henefho ye tshavha tshihone ndi zwone kokotolo khotsi awe ndi vhone vhe vha vhavha vha muvhali na baba vha hone madekwana namusi Billy uno ene na mufumakadzi wawe vhoṱhe vho lovedzwa u anwa thanzi nga dzina ḽa Yesu Kristu henefha tivani nihoyu muthu o vha o dzula tsini yanga ḽiṅwe ḓuvha Banks ni gai na upano madekwana namusi murahu kudani uno rova ri tshikorea kove uno muratu mutukana wanga mutuku o vhulaya ndo elekanya uri o vhulaya tshimangana maḓuvha maṱuku phanḓa izvo itsho tshimange tshituku tshine tsha vha tsho vha tshi nga zwimangana zwituku zwinzhi uno a tshi takula nahone a tshi posa fhasi ndelekanya nda ri murena vha khou yo vusa vhutshilo vhuṱuku ḓuvha phanḓa izvo na ndi zwone Leila ndo dzula nṱha muedzini nda ri ayo ndi araro mamba murena uno rareya kove musiku hoṱhe uno ri sifashe chitu matsheno ri tevhela rova ri tshikorea kove kha muedzi mutuku ri tshi khou ṱoḓana na dzimwe kove izo ndi kove tuku uno mukomana lela ova ana pala ndapfu uno ali cha kove ya imina nahone huka kuru ya ifara usvika musi achi ikokodzera nda rusiya rutuku ruchiwala pasi haka kuru tumbuni tuku ya kove uno musi achi ikokodza nda atotea kukokodzana zvanga ngomu hayo na zvote ubva kha iyi kove tuku uri aiwani uno atokokodza nda ngaurero huka kuru yo farira ngomu hatumbu ya kove uno musi achiraro aiposa pasi madhini uno iye atotetemera runakana rutanu uno zvava zvopera ngaurudza ngomu hayo navura zvova zvonemberera ngamuromoni wayo uno yapapamara henepo yawera kha hafu ya awara yapapamara ichiumira murau svitakani uno ndova ndodzura henepo ndichikorera kove unonga chihadhumiye muketo wada wari amba naiyo kove ndari kove tuku yesu kristu unea vuchiro hawo murau hapo uno iyo kove tuku yofa madhini yaremburwa ngaruvhumbo uno yatuwa ngaruviro yajena ngomu madhini ngautavanya uyo ngaune yakona mukomana leli namukomana wutu vova vahone vodzura nepo mukomana leli ari mukomana Branham hezvo kana zviya amba ngauri ndori katuku madhekwana namusi ndingavabvudza zvowa amba ari musi achikokodza mara ngomu hayo aiposa nepo ari wokala zvituku zvau yaupedza iwe chiti chituku sazvenezvo aiposa nda ari zvizvi amba nne uno ndari hai mukomana leli asi hezvo mukomana Banks murau apo ari huna vatu vangana kavino shango huna zvigidi zvingana vane vangafuna uima raima hone zvino uvona manda mudzimu achitsera pasi naone aita zvizvingao izvo ngamamwe maipfi utakarera ndiyatenda rote ropfa sezve petro apfa ndizvavudhi uva pano ngari pa the tabernacle taru neavona ndizvone zvino mukomana leli wodhoriswa ngamuya muketo zvino wotuchera egipita bhodho dzagaliki nachika dzashango zvosarewo murau woima pasi kunzi kunzini dzayorodhani zvino seri henepo ngave mudzimu achiuwedza leli mudzimu ramanda chipuga chaukechi ova akanyimene ishonisawo murene kwedzi mbiri yanga yamutevera tabhero dzacho dzokwama chilling blow mutangei uno chitu chitii chechamufara chomutuchera chokwashekanywa uno zvino uko chimbira achitsera yorodhani muise kashango lapfurupedziso murene uno umupfunere vukati yavatu uri ngadhuva lavugara musi richitangana ngei ngave ndichipfa uku vatedzwa ngazvanda zvawe achichemerera murati wanga wavudi ndiamudhiva bisani bank kati naye murena na udhoraro bhabha namma navamwe vote karatsi namuta wote mulwana ngave rote richitangana ngei murena naone mumwe namumwe wavo adhadzwe ngamuye muketwa ndirirabhera ngadzina layesu amen nidhozvitanganedza muratu mudzimani patochedza mukomana leli una mumwe muto anokoufa ndidzo ndapfu yekure uno ndidohumisira chumero kamukomana Neville musi ndiyenepo
great and wonderful day in the Lord. God has done some wonderful things for us today. My expectations are fully met. Let us stand together to our feet. Remember the service then Wednesday night. Be praying much, all dissatisfied, uncertain hearts, be much in contact with God. The time is at hand.
Yes.
Now is the time. Today is the day of salvation. God bless each and every one of you visitors and people from distances. Our prayer is that God shall give you journeying mercy back to your places of abode. Nice to have had you with us. And pray for us as you go that the Lord will bless in this place too. Our Heavenly Father, as your servant has come tonight to do the office work of thy servant and prophet, standing in between the gap, making up the hedge, coming to us with the burning passion of thy servant as baptized with the Holy Ghost and given the office of prophet to speak to this generation. Help us today and tonight to receive the message that comes to us, Lord, the exhortation to be prepared. Bless each and every one that goes from the doors of this building tonight. May the sickness that's upon us that we know nothing about, may your blessed grace and power preserve and protect and heal us and keep us until that time when you're ready to transfer us to the other side. Bless all the discouraged and disappointed, the fearful, and those who are weak. God, we pray tonight for a special visitation, Holy Ghost benediction to rest upon each wayfarer, each pilgrim, each stranger in our gates, each one who goes out the door tonight. May that veil covering of blood from the cross of Calvary sufficiently cover and provide. Heal us when we're sick. Keep us by thy mighty power. Anoint us for service. Let us walk in love before thee all the days of our life. And we'll praise thee for this, for we ask it in Jesus Christ's name and for his sake. Amen. And God bless you. And we're happy to have had you. Shake hands with one another.
Ndivhuwa zvoṱhe zve na nyitela garatana e muno wanga ndivhuwa nga maanḓa ngauralo ro rumela tombo ḽa vhutenda ho vha hu na muthu wa bvaho tsini henefha ngauralo nda mu rumela thabela na dzina ḽa Yesu Kristo o eḓela henefha lwa awara mbili isarwi a sa femi hu sa ite tshithu a sa femi isarwi a sa femi hu sa ite tshithu maṱo o dzula kha ṱhoho yawe o wa kha pulupiti hezwi zwi kha ḓivha zwo vulea ndi khou humbela u thetshelesiwa. Nṱha hafho muivangeni muṱuku mureri nṱha hafha indiya o vha a tshi khou rera a wa a fa kha pulupiti awara yo fhiraho musi a tshi khou rera a wela phanḓa nahone a fela kha pulupiti muivangeli a ḓivheaho a tshi khou rera nṱha hafha indiana. Mudzimu o ḓambidza o fa musi a tshi khou rera fhasi ya ndodzi ya muya a wela phanḓa maṱo awe a valea a ṱutshelwa nga u fema a dzivhadzwa uri o fa o eḓela o fa lwa u yela kha wara hune tshiṅwe tshithu tsha vha vhudza u vhidza tshivhidzo nahone ita uri ndi rabele ngauralo nda rumela thabelo ya muvhuisa murahu nga dzina ḽa murena Yesu ivani muraḓo na nṋe nga lutene uri zwi si bumbe tshipikwa muvuseledze nahone u muvhuise murahu ndi a livhuwa. Mudzimu avhe na vhoini u swika ndi tshi ni vhona nga madekwana ḽa vhuraru vhoini vhathu bva nge do dzhia na mona ndi ḓo ni vhona mudzimu avhe na vhoini.
Happy with you all for good. Thank you.